Ngiyabonga mnakethu Oman. Kumnandzi kakhulu kuba la bandleni futhi manje ekuseni. Nekuba nalesikhathi lesi senhlanganyelo kule mibhalo lemikhulu yaNkulunkulu. Futhi manje asikaze sijake lapha kuleli thabanekele. Niyati. Sithi nje kuthatha isikhathi sethu futhi ngalesinye isikhathi kuthola kukhathalisa kancane kulabo labemile. Futhi ngangoba bangakhona noma bangaphumelela baphume ngaletinye tikhathi futhi banikede uma noma ngibani bantwana angathanda ukuthi langempili asondzele lapha kancanyana ngicabanga ukuthi singabahlalisa labanye labambalwa futhi nathi titulo letimbili letengetiwe letintsathu cishe letine etulo lapha ngempili uma noma ngibani ngemuva afuna kwenyukela lapha futhi athokomale noma uma lomunye atsite kuba semvanyana ngosikhathi sabo sekucala labandleni nalamanye emalunga angeta etulo lapha futhi ahlale phansi singakujabulela kuba nabo etulo lapha kude kutoniketa lomunye umuntu usitulo lamanye emadikhoni noma lomunye umshumayele noma kanjalo njalo longenyukela lapha kungahle kube lithuba lekuniketa lomunye umuntu usitulo lomile nalabanye bebantu basasolo beda ngalapha batama kungena kule ncumbi lengemuva babona sikhala setitulo sivalekile base bayahamba futhi baphuthelwa manje nasi lesinye situlo etulo lapha ngaphambili ngiyakholwa ngabe kunjalo dzathe lomncane khona lapha situlo lapha khona lapha ngempilo khona lapha futhi ngiyabona umnakethu uWoody uyasukuma kunaletinye letimbili etulo lapha qhubeka nje ukhuphukele ngalapha labanye lababili khona etulo lapha ngempilo uma noma ngibane afuna kuta la ngempilo kunasinye letimbili letintsathu titulo letintsathu letivuliwe lapha mhlawumbe letine langempilo futhi utokwenyuka yebo ke khona ke loko kutovula titulo lengemuva ngoba tikhathi letinengi bantu bayangena emva kokuba inkonzo seyicalile bayocalata lapho eminyango longemuva bese bayaphuma futhi futhi bageje inkonzo nasi sinye ngalapha sinye khona ngqo emkhatsini ya sekucala sesibili sesithathu sesine sesihlanu loko kwenta titulo lethi sihlanu letingenamuntu manje etulu lapha ngempilo yenyukela ngqo lapha divele nje wemukelekile futhi usekhaya inkosi kubusise mnakethu George ngiyajabula ukukubona futhi manje ekuseni lapho iloko kuhle kakhulu dzathe manje wena lo dzathe lomncane uma a kunasinye emvangqo lapha yasade khona lapho sithanda buyela emvangqo lapho la leyo ndvotsa imekhona khona lapho loko kuhle wonke umuntu uhleli kahle khona ke badivela bakahle badivela kwangathi ngiyathi ukuthi akukatho kwamali kakhulu ekhatsi lapha kodwa sifuna nibe sedute kakhulu ngako konke lesinganentela kona
Now, we are looking forward to the oncoming.
Manje sibuke embili emhlanganweni lodako silangathelele tibusiso letinkulu esikhatsini lesitako lomhlangano lodako wesiprofeto. Manje ekuseni ngibatshelile bafoke ukuthi lengidokhulekela labagulako futhi leli kutoba lithuba lekugcina lengidoba nalo manje kukhulekela labagulako ebandleni. Kute kube semva kwalomhlangano ngesikhathi salomhlangano sifuna ukugcina elayinini lesiprofeto uma singakhona ukukwenda bese ke emva kwaloko ngiyacabanga mhlawumbe ngaphambi kwakhisimusi ngitothanza ukuthi mhlawumbe ngibe nalomunye umhlangano lomncane webusuku lobumbadlwana kuDaniela lapha ebandleni ngoba mhlawumbe kucala umnyaka ngitohamba futhi ukuthi ngiyathi asinaso sikhathi lesineng kakhulu lesisele ngakho manje uma noma ngibani eda futhi afuna ukubhukelwa emahotela alabahamba ngetimoto nakanjalo njalo sinako lokho kuhleliwe manje ngakho singakuthola kubhuka nemnumzane Morris lo waphiliswa kumdlavuza wemphimbo bekangumjimisi washada emndenini wakadokotela Ade umngani wami lapha edolobheni futhi lo wamsinzela umdlavuza wemphimbo futhi bekafa nenkosi yangiholela endasi endlini yakhe lesithupha iminyaka lesikhombisa lendlula lapho bekalele khona endzaweni yathathe wabo afa anemdlavuza wemphimbo futhi ngeda kuye enhla lapha esitolo sekuhula tinwele ngalele linye lilanga afakaza wathi bengingakhona ngisho nekumida futhi wathi emizuzwini lesihlanu emva kokuba sengikhulekelwe ngidla lidina lami Futhi wathi akaze kube nalokuncane kwawo kusukela lapho. Uphethe iWayfair Motel. Uthi wathi, Billy, ngiva ukuthi wena unemhlangano lotako. Uthi noma ngibaphi bantu benu labashaya ucingo ekhathi lapha, ngitobanika emanani lashiphe kakhulu. Uneli hotela lalabahamba ngetimoto lelisha lapha. Futhi ubanike emanani emindeni nakanjalo njalo. Futhi ngithethe emakhadi akhe, futhi asehhovisi nakanjalo njalo. Futhi singaxhumana bese sithola letinye tindzawo lapho si emva kokuba leto tindzawo tekulala setiphelile. Lapho singathola khona emanani langcono kakhulu, tindzawo tekulala letingcono kakhulu, letitokwenelisa loko bona bangani benu. Ngicabanga ukuthi kwendlula konke. Labaningi benu kusobala, mhlawumbe batoba nalabanye babo ekhaya lakho lucobo. Futhi loko kuhle kakhulu, uma unganakekela lomunye, kuthokomala kakhulu njengasekhaya niyati, uma ningaba nemaKristu nenhlanganyele. Futhi-ke ningathi nje kuhamba nigijime etikwemibhalo ndzawonye. Ngifuna nine ngamunye nilethe incwadi yenu, nilethe ipenseli yenu, ngoba sitoniketa tikhathi, tinsuku, imibhalo eminyakeni yelibandla lesikhombisa. Iminyaka yelibandla lesikhombisa yekugcina nekutsi incunga kanjani. Uthi ngumlayeto webuprofeti. Emva kwaloko kucala ngitokushumayela bese kuya etapini, itape lenemagnet kusukela kuloko kuya kumarekhodi. Bese-ke kubhalwa ngesandla futhi kubhalwe encwadini. Naleti ncwadzi titoba siphawulo eminyakeni yelibandla lesikhombisa. Futhi kube bengingacabangi ukuthi bekumgcoka. Futhi kube bengingacabangi ukuthi bekudzingeke kabi. Impela bengingeke ngesithathe sikhathi sebantu sekukusho. Kodwa ngikholwa ukuthi mhlawumbe sekusikhathi sekugcina ukuthi sike sikwemukele kuleli bandla, ikakhulukati. Ngako manje asibe semkhulekweni impela ngako ngekukhuleka sibili. Manje evikini lelitako ngifanele ngiye eLouisiana niyati ngenkonzo endasi lapho. Futhi ngitawuba seShreveport eLouisiana kusukela mhla tingemashumi lamabili nakune kuya tingemashumi lamabili nesikhombisa eShreveport eLouisiana nemnakethu mo. Futhi leyo nje yinkonzo lejwayelekile yebuvangeli. Bese-ke ngibuya lapha mhla tingemashumi lamabili nemfica noma tingemashumi lamathathu. Futhi mhla titine ngengongoni sicala lapha. Manje kutaba nemlayeto wasekuseni. Futhi manje uma ngingeke ngesikhathi sasebusuku ngifikise lowo mnyaka welibandla lapho ngicabanga ukuthi ufanele ube khona, kuthi bantu bakuconza sibili, khona-ke ngitowelela ngqo ekuseni lokulandzelako noma ntsambama lelandzelako ngikuchezele lapha ethabanekele. Bese-ke ngibiyela eminyakeni yelibandla ngalobo busuku lobulandzelako, ngoba ngifuna kuqiniseka ukuthi konke kuyatholakala. Niyabona, ngoba kubaluleke kakhulu. Siyathi ukuthi siphila esikhathini lesingakejwayeleki impela. Futhi siyakwazi ukuthi ngendlela tintfo letincunga ngayo. Futhi manje kuloku, futhi lengikusho kwelathabanekele, uma kuba khona tihambi lapha, sizathi ngiletha le milayeto lena nakanjalo njalo lathabanekele. Futhi hhayi ngephandle ensimini yekuvangela, kungoba leli likhaya lethu lesisekeleke kulo lapha. Futhi lapha ngiyeva ukuthi ngingashumayela imfundziso ngendlela lengiyibona ngayo, indlela lengikukholwa ngayo. Manje loko akuphikisani nenkolo yanoma ngibani. Niyabona na, noma yini labafuna kuyikholwa, loko kulungile. Futhi manje kunetikhathi letiningi. Niyathi uma sonke besingahamba manje ekuseni sithole iminyatheliso yeminu, akukho namunye wethu lapha lobekanesithupha sethu lesibukeka sifana. Batisho ukuthi kude timpumulo letimbili letibukeka tifana. Ngiyacabanga nonke niyajabula ukuthi ayibukeki njengeyami. Kodwa akukho bantu lababili labafana ncamashi. Ngako tintfo letimbili ngako khumbulani. Kodwa sonke sitovuma futhi sivume ukuthi siyayithanda iNkosi Jesu. Ethi kwaleto ti ngathi uma iRoma leKatolika uma ethembele ebandleni laseKatolika lokuyimfundziso yabo yemthetho. Kodwa uma akholwa ukuthi lelo bandla laseKatolika litomsinzisa, ulahlekile. Kodwa uma anekukholwa kuJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, uthi ethembele kuye ngensinziso, usinzisiwe. Uma iMethodist noma iPentecostal noma iBaptist, uma bancike ebandleni labo noma inhlangano kubasinzisa, balahlekile. Kodwa uma bancike kuJesu Kristu futhi bamemukela ngoba kukholwa kwakho luqobo kuKristu Jesu lo sisindisako noma ngabe uyibaptist iPentecostal iLuthela iCatholica liJuda noma yini lokunye ukukholwa kwakho sisho kuJesu Kristu lena itape yemagnet futhi iyahamba njengamanje ngakho ngicinisekile ukuthi wonke umuntu ukuconza ngalokucacile lokho kodwa uma umuntu ashumayela imfundiso khona ke ufanele uhlale nenkolelo yakho luqobo uma ungakwendi khona ke ungumzenzisi uma usho indlo letsite ngoba lomunye umuntu uyayisho futhi enhlitweni yakho awukholwa lokho khona ke ungumzenzisi ngoba usho indlo longayikholwa ngingamane ngigcekwe kancane etikwetindlo lengitikholwako kunekuba ngumzenzisi ebusweni bankulunkulu ngekutama kuncemphetisa nalomunye umuntu futhi manje kule mihlangano lapha Ningahle ningavumelani naletinye taletinto leti kakhulu kodwa ningacabani nami ngoba ngiyanithanda futhi lokho kunjalo ngicabanga ukuthi ngikwenza kuchace ukuthi ngiyakholwa ngamunye wenu uma ulikatholika iprotestant noma amajuda noma ngabe uyini uma uncike ekutheni futhi wemukele kristu njengemsindisi loqondzene nawe usindisiwe ngoba kungekukholwa sisindisiwe kuthi ngemusa futhi ngako emabandla ethu yebo ke kungeniswa kwemabandla ethu angeke asho lutho kangako Kodwa ngicabanga ukuthi kulokhu uma nitakuda futhi ningabi nebandlululo ukuthi nitawuthola ukuthi lona lelo hlelo sonto ngilo lelisijabulile saba ngalendlela lesingiyomanje nguloko lokuletha inkathado ngiyabona na futhi uma nje besingalishiya ngendlela lebelingiyo manje ngibhala indlo letsite lapha futhi ngifuna kwenta licaphuno futhi nginelicinisa ukuthi nine lapha balathi abanekele bangani bami niyathi ukuthi angikusho lokhu ukuthi ngithi ngiyabona nginitshelile angingaconzi lokho ngiyethemba angeke ngifike endzaweni lapho ngitenda mina lucoko phambi kwebantu njengemuntu lowathi konke uma ngike ngibe kanjalo ngiyacela umuntu lothite ethi angiconzise futhi angiconzise futhi athi lapha awume kancane niyabona na angifuni kuba kanjalo kodwa uma uNkulunkulu asho noma yini futhi ngiyafakaza ukuthi kuliqiniso ngiyakuthanda lokho ukuthi kwathiwe ngoba bekungesimi lelo wakusho kwakunguye lo wakusho manje bengi futhi njengoba ngishito ngelisondo lelendlulile ngikhola ukuthi bekungilo lapha sengibe kuleli pulpit iminyaka lengamashumi lamabili nesiphohlongo futhi angikaze nakanye ngike ngisho lepolitiki nhlobo kute kube lisondo lelendlulile futhi nginitshelile bantu ukuthi nje nikhuleke ngaphambi kokuthi niye etindzaweni tekuvota futhi nivote ngiyahlela kumnakethu right ngalele linye lilanga futhi ngiyacabanga ungilomunye walabadzala kunabo bonke yena nemnakethu Royce Lotha nalabambalwa balabo lebangathi yonke leminyaka futhi umnakethu right akazange athi ukuthi ngavota kanjani bekangathi noma ngangiyidemocrat noma iRepublic nalelo likhaya lesibili kimi akukabaluleki kakhulu kungaleso zathu umnakethu right ngiyabonga ngiyabonga angaze akekho lobekade ukuthi ngavota kanjani ngoba omabili emaphathi akekho longachosha kodwa evikini leliphelile sizathu bengiveta indlela lengakwenda ngayo kwakunaleti ngetulu kwetembusave letifakiwe ngitothanza kunifunzela siprofeto lesanikedwa ngitholile futhi kwangathi empeleni umnumzane mesia nalabaningi babo batothatha letinye taleti profeto leti letinzala bese bayatihlolisisa futhi batifundzisise kancane noma bakubuyise esikhatsini samanje bese bakufaka emaphepheni ngitothanda kufunda letinye tinto lengitothanda ukuthi nine ni loku kucala ngitothanda kunifundzela lokutsite
1932 listen to this
1932 lalelani lokho njengoba bengisendleleni yami noma njengoba bengilungiselela kuhamba indlela yami leya enkonzweni manje ekuseni kwendeka kuthi ngawela embonweni tinkonzo tethu sibanjelwe emgwaqweni iMakes ekhaya lelidzala letinsanzane lapho Charlie Ken ahlala khona engcenyeni yesakhiwo.
And it came to pass that while I was in this vision,
uphila nje ngesheya kwemgwaqo manje niyathi. Kwase kuyenteka ukuthi ngisese kulombono ngabona tindlo letesabekako tendeka. Ngikhuluma lokhu egameni lenkhosi.
The president, which now is
umengameli lokhona manje, umengameli Franklin D. Roosevelt. Manje khumbulani, lena yiminyaka lengamashumi lamabili nesiphohlongo leyendlule. Uyobangela lonke live kutsi liye empini.
And the new dictator of Italy,
Ndlovu kayiphikiswa lomusha waseTaliyane, Mussolini, utokwenda kuhlasela kwakhe kokuqala ngaseEthiopia.
And he will take Ethiopia. But that'll be his last.
Uthi uyothatha iEthiopia, kodwa leyo kuyoba kwakhe kwekugcina. Uyofika ekupheleni kwakhe.
We will be in war with Germany. Watch Russia.
Sitoba sempini neGermany. Qaphelani Russia. Manje lokho niyabona bukhomanisi iNazi nebufaxism.
Watch Russia. But that is not
the main one. Bugisani Russia. Kodwa lo akusuye lomkhulu lofanele umcaphele.
It shall also has been an evil thing done in this country.
Kutawuthi futhi bekuyinto lembi lento bekulelive. Bavumele besifazane bavote.
This is a woman's nation.
Lesi sive sebesifazane futhi uyokonakalisa lesive lesi njengoba kwenda Eva eEden. Manje niyabona ukuthi kungani ngibethela ngalendlela lengenda ngayo na. Ngina isho kanje inkosi.
In her voting she will elect the wrong person.
Ekuvoteni kwakhe uyokhetha umuntu longakafaneli. EMerika ayobhacabulwa kakhulu endzaweni leyo wakhiwa iGermany. Lokutoba lubonza lolukhulu lolwakhiwe ngakhongolo. I-Magnet Line. Iminyaka lelishumi nakunye ngaphambi kwekutsi like lakhiwe.
But finally they will be victors.
Kodwa ekugcineni bayoba bancobi. Kona-ke uma laba besifazane basita kukhetha umuntu longakafanele. Kona-ke ngibone wesifazane lomkhulu asukuma e-United States.
Well-dressed and beautiful.
Agcoke kahle futhi amuhle. Kodwa anenhlitiyo lembi. Utawuthi ahole noma aholele lelive ekubhujisweni. Nginako kuboba kakhe mhlawumbe libandla laseKatolika.
Also, science will progress.
Futhi iscience iyoqhubekela embili ikakhulukati eveni lemshini.
Automobiles will continue to get like
timoto titoqhubeka tibe njengemumo welicanza ekugcineni batokwakha yinye lengayuthinga lisondo lekushayela.
They've got it now. It will be controlled by
sebanayo manje itolawulwa ngulamanye emandla.
Then I seen the United States as one smoldering, burnt over place.
Kona ke ngibone iUnited States lebobothako indzawo leshile itawubadvute nekuphela. Ngase ke nginako kuboba kakhe ngiyabekethela ukuthi lokhu kutokwendeka. Manje khumbulani, inkosi ngiloko inkosi leyakubonisa. Kodwa ngikusho kungakendeki ukuthi lokhu kutokwendeka ngaphambi
kwa-1977.
Ethi kwalesibikethelo lesi ngesekela ngenxa yekubulala lokuta ngekuphuthuma manje. Ukuthi kwakuhamba ngekushesha kanjani. Kuyothatha sikhathi lesingakanani size lesive lesi sihlangane nendzawo yaso. Manje bukani ukuthi kwendekani manje. Umengameli Franklin D. Roosevelt wathatha iAmerika wayisa ephathini yelitiya laseNgilandi. Kunjalo, iGermany ayizange isisukele thine. Ngithi lesiyisukele, saphonsa umhlaba wonke empini. Lokho kwabanga impi yemhlaba. IGermany yakha iMaginot Line. Lokhu kuthi lapho noma ngimuphi imkanje ubovu lapha uyathi ukuthi uthatheni lapho eMaginot Line. Besifazane banikwa lilungelo lokuvota bakhetha mengameli lokhethelwe Kennedy kwakulivoti lewesifazane indvodza lengakalungi lokutotha kugcineni kuhole kulawula lokugcwele kwelibandla lasekatolika e-United States khona-ke ibhomu iyefika leyichumisako kunetintfo letisikhombisa letabiketelwa naleti sihlanu tato setivele tentekile ngako ungatihlulela wena lugcobo sikhashane kangakanani sisedvute nekuphela uma leto tintfo leti sihlanu tenteka leti letinye tintfo letimbili tibophelelekile kutsi tenteke utofanele kwenteke nje angicabanga ukuthi umnumzane Kennedy utoba nemthelela lomkhulu manje ngoba utokwenda umengameli losimangaliso kude bangenise labanye kuthi bathole inkundla ibekwe njengoba nje banayo eNgilandi njengoba benda eMexico njengoba benda kuyo yonke indzawo kanjalo nebantu labangemamerica bandengandenga kakhulu abasibo bakamoya bakhaliphile kodwa bakhaliphe kakhulu kwekusita bona buhlakaniphi bujika bubuyele emuva ngalesinye isikhathi futhi bubuyela emuva buphinde buvete umonakalo ngako ba ngishumayela ngaloko manje ekuseni kancanyana ngako siyathola ukuthi sisemngcengcemeni ngco sizathu ngishito loku kungaleso zathu ngicinzetela loku ngalo lolunye lusuku kulukhuni kakhulu ngendlela lengenda ngayo kodwa kwakungiloko lokwakwenda kunjalo livoti lebesifazane loko kwafaka nike naqaphela imibuthano yetembusavo ekumabona kuthi na Nixon ukuthi abe asondele impela onke madvodza bonke bebafuna ukucabuza Kennedy besifazane bagcuma badangalazele leti moto yonke indvo kanjalo bazuba baye etulu naphansi futhi manje ake ngilethelenye indvo anginako kubhaliwe lapha kodwa etheyipini lenamasibuthe futhi lokhu kuyatheyishwa futhi 1956 eChicago e-Illinois eme leso school Lane Tech High School bebalapho ngathi lomnyaka utoba liphuzu lekuntshintsha iMelika ngisandza kubuya ngesheya kwetilwandle angathi kuthi kungani ngibuya ngabuya ngamisa tinkonzo tami e-Afrika nasemacenzelweni ngabuya Billy Graham into letsiyite leyimfihlakalo wayiyekela naye yakhe Tommy Osborne wayiyekela yakhe futhi sine sonke sincamula iUnited States emihlanganweni ngathi iMelika kusekhathi kwekuthi yemukela noma yenqaba Kristu kulomnyaka ngase ngithi ngesikhathi bakhetha e-Indiana umfana loneminyaka lengemashumi lamabili nakubili umfana loneminyaka buthala kuthi abe ngumehluleli umoya wenkosi wefika kimi ngase ngithi ekugcineni batawuba naye emengameli lotawuba ngumunye walolu hlobo lwalala bahula sitayela lothanda kudlala mengameli wesimanje indvodza lethanda besifazane manje leto tibiketelo eminyakeni leyendlula niyabona ukuthi sikuphi na sikhathi sesihambile kunaleli sicabangako ngako ngicabanga ukuthi le milayeto kule minyaka yelibandla lesikhombisa ingesikhathi lesifanele asibe semkhulekweni futhi sidadishe manje uma ungavumelani futhi uthi ngicabanga ukuthi umnakethu Branham uneliphutha kuthi unelungelo lekwenta loko kodwa ngaphambi kokuthi sende loko ngaphambi kokuthi ukwende ake sihlole loko lokushiwo inkosi nemibhalo sibone uma bese-ke kuba nanathi tiprofeto leto letaniketwa leti letitofezeka kuthi bukani futhi nibone lapho tifezeka noma cha manje kusetheyiphini nakanjalo njalo niyathi ngakhuluma eminyakeni leyendlula futhi naku manje sekufezeka Mussolini wehlela Ethiopia akazange yini labo bantu labangemakhalathi tatane endathi lapho nemasikela netinkemba netinduku kulwa ngato futhi naye imishini yesimanje wavele wababulala nje wabuya phephetha ngako kodwa wahlangabetana nekubhujiswa kwakhe kunjalo nemamerika nemajalimane akha i-Matonotline kuthi nemamerika ashaywa kamatima lapho kodwa ekugcineni ancoba kunjalo impela nine bomkanje ubovu bazalwane niyakwadi lokho nani nonke ngelusuku lwekuhlasela nakanjalo njalo futhi ngesikhathi bangena manje futhi uthola-ke kuthi besifazane banikwa emalungelo ekuvota futhi bakhetha umengameli lona bebangakafanele bamkhethe niyabona na nguloko kuwa nebuso baloko manje senyukela kulo mhlangano lolandzelako lotako futhi banini nekukhuleka futhi nikhuleke kamadima manje kuthi nkulunkulu utosibusisa futhi utovula kuconza kwethu lokunenge kuze sathi leli hour lesiphila kulo.
Let us bow our heads now for a word of prayer.
Asikhothamise tinhloko tethu manje sente leli vi lemkhuleko.
Our gracious Lord, as in one way I feel shaky.
Nkosi yethu lenemusa njengakulenye indlela ngitivela ngichachathela kwathi ukuthi lelive lisesikhathini sekugcina. Bengeke ngathi ukuthi ngingabalekela kusiphi isizwe. Akusekho siphephelo kuphela ngibuka etulu ngoba kuyasitshela ukuthi uma letinto leti ticala kufezeka khona-ke bukani etulu ngoba kuhlengwa kwethu kuyasonzela.
Oh God, I pray for
oh Nkulunkulu, khulekela live lelinesono namuhla esimeni salo kubona ukuthi yonke into yenteka kanjani. Ngikhulekela kuthi ngandlela thithe Nkosi kuthi utokhuluma kuyo yonke inhlitiyo wonke umfundisi kude abe lilangabi lelivuthako kulethi nsuku leti tekugcina kubita kuphenduka nasemuva futhi ekukholweni libandla lankulunkulu lophilako.
As we know, we are living in that
njengoba sathi siphila kulo mnyaka welibandla laselawudisiya lapho bayoba sivuvu khona. Ngiyakhuleka babe kuthi utosivumela sibambisise kuloko lesinako Kristu sibuke lolo suku lwekubonakala kwakhe. Sithethelele tonothethu njengoba nathi sibathethelela labo labonile kithi. Futhi siyathi manje Nkosi ukuthi sibona live lelingaphandle sathi ukuthi kwakufanele kufezeke ayikho indlela yokukumisa. Naloku nje sikhuluma siphikisana nako futhi siniketa liphimbo lelimelene nako. Noko siyathi etinhlitweni tethu ngekwelivi lakho kutoba njalo nakanjani ngoba wena ushito njalo. Kodwa ngalolo suku lekwahlulelwa lapho itheyiphu lenkulu yankulunkulu yemagnethi iyodlalwa sifuna liphimbo lethu liphikisane nalokungakalungi. Sikhuthathe namuhla Nkosi ngebukhona bakho. Busisa bonke labafundisi laba lolapha nabo bonke labangasibo bafundisi belibandla bonke labatelwe kabusha emhlabeni wonke tibalo temlilo letinkulu lonato emhlakatweni nangaphandle kuletinye tingcenye telive kushumayela livangeli zithunywa tenkolo tilambile emadoda nebafati ngaphansi kwekuhlushwa lokujulile. Tisasolo time enzaweni yemsebenzi Nkulunkulu babusise namuhla uthi kuleli thabanekeli lelincane siphe kwetibusiso takho Nkosi. Sigcobe busisa labo labahlabele manje ekuseni emaculo lamangalisako aseziyoni lesibathanza enhlitweni yethu kuyo yonke le minyaka. Sathi kuthi ngalinye lelanga siyokuma sihlabele lawo maculo ebukhoneni beliwundlu.
Amen.
Busisa livi namuhla futhi ugcobe umlayeto Nkosi ngoba sikucela egameni la Jesu nangenxa yakhe. Amen. Ngifuna ninakisise manje ekuseni kulomunye umbhalo lotholakala encwadini ya Genesis. Futhi manje ngitotama kusheshisa ngicethe ngqo kulomlayeto Inkosi ithandza ngoba sifuna ukukhulekela labagulako futhi sibe nenkonzo yempapathiso. Ngifuna niphenye encwadini yokuqala yeBhayibheli sahluko sekuqala sencwadi Genesis sahluko sekuqala futhi asiqale kufunda evesini lemfica. Futhi uNkulunkulu wathi akuthi emandi langaphansi kwemazulu abuthane ndzawonye enzaweni yinye futhi akuvele umhlabathi lomile ubonakale futhi kwaba njalo. Futhi uNkulunkulu wabitha umhlabathi lomile ngemhlaba futhi wabuthisa ndzawonye kwemandi wase ukubitha ngetilwandle naNkulunkulu wakubona lokho kuthi kwakukuhle. NaNkulunkulu wathi umhlaba awuvete tshani nemifino lethela inhlanyelo futhi tihlahla tetithelo tithela sithelo ngenhlobo yaso leyo yimbewu yaso ikuyo lucobo etikwemhlaba futhi kwaba njalo.
And the earth brought forth grass.
Nemhlaba waveta tjani nemifino leveta imbewu ngenhlobo yayo. Futhi tihlahla tathela titselo leti imbewu yato iyayikuto lucobo ngeluhlobo lwato. Futhi uNkulunkulu wakubona lokho kutsi kuhle.
Now I want to take a text upon the subject.
Manje ngifuna kutsatsa sihloko etuke sifundo lesithi kulahlwa ngekumelelwa. Futhi kwangathi iNkosi ingengeta tibusiso tayo evini layo. Emavikini lamabili noma lamathathu lendlulile ngancamula etifundzeni taseNtshonalanga. Futhi bengibuka ngakhona lapho ngishayela ngingedwa ngitohlangana nemadoda labo somabhizinisi labangemaKristu enhla e-Idaho. Futhi ngamangala lapho ngisabukisisa emabhodi lamakhulu etikhangiso, sikhangiso. Ungacishe uthalade futhi ubone ukuthi yini lokusemicondweni yebantu futhi yini lokusetinhlitweni tabo. Njengoba bengihlale ngisho, angiye endlini yomuntu futhi asibone ukuthi ihloboluni lwemiculo labawulalelako. Ake ngibone ukuthi ihloboluni lwetincwadi labatifundzako nekuthi ihloboluni lwemaculo labawahlabelako.
What kind of pictures they have in their house?
Hloboluni lwetithombe labanato endlini yabo. Ngingakutshela nje ukuthi imvelo yalowo muntu iyini. Ngiyabona na. Kungoba bona akunandzaba ukuthi bafakaza ini lokuphambene. Titselo tiyafakaza ukuthi kuyini. Futhi ngiqaphelile ukuthi sisivele sikhulu sesayensi. Umhlaba wetebu science. Futhi ngaqaphela emabhodini etikhangiso ikakhulukati ebhandini lembila wangaseNtshonalanga nakanjalo njalo.
It was a picture of a man holding an ear corn shelling off.
Bekusithombe sendvotsa lephethe sibhulujja sembila ikhutula lombila itsi ndvotsa mbila muni lona. Futhi kwakuyi ngumbila logqamile lobhasteliwe. Futhi ngandlela thide ngisacabanga ngaloko ngigibele ngingedwa. Futhi ungeke usawugcina uvuliwe enhloko umsakado wakho ngoba ikakhulukati etindzaweni lapho kukhona nje sonke siteshi kulomculo lomdzala wabodumdum nayo yonke leyo ndo. Niyathi umculo wetinyukunya futhi nje awunako ngaphandle uma kwendeka nje uvule lesiteshi ngalelo hour nje bese uthola tindzaba nesimo selitulo. Bese ke ufanele uvale futhi. Ngako ngiyakholwa mhlawumbe iNkosi beyingisida futhi ngabhala ngemuva kwemephu yami yemgwaco lokubhasteliwe ngoba indlo letsite yangishaya ngesikhathi ngiyibuka letinhle kakhulu tinhlafu letinkulukati tembila. Ngacabanga loko kwehluke kakhulu kunalo mbila lesasivame kuwuthola.
Everything becomes a hybrid. But did you know that it's no
yonke into iba ngulebhasteliwe kodwa benathi ini ukuthi ayikalungi na ayina kuphila kuyo ingeke iyaphindza ikhicide futhi.
You can't plant hybrid corn if you do you
ungeke uhlanyele umbila lobhasteliwe uma ukwenda unensimu lencane nje ngoba ibhasteliwe.
Then I got up into the mountain.
Ngase ke ngenyukela entsabeni. Na nalomunye webaholi lobeka nami. Beka ngumkhulisi wenkukhu. Uthi yena afuye inkukhu konake wavele waphekeletela etulu etinsabeni. Sikhathi lesendlulile. Indoda le kahle kakhulu.
And when he learned that I was
futhi ngesikhathi afunda ukuthi ngangingumshumayeli ngani. Ngekushesha uqala ukukhuluma nami ngetinkukhu letibhasteliwe. Konake ngesikhathi enda loko, loko kwabuyisa sihloko sami lesincane sibhalwe phansi emephini yami yemgwaco kubhasteliwe. Yebo ke sisalele esikhwameni sethu sekukhempa echweni etulensabene ngathi kuye ngingathanda kufunda lokunenge ngetinkukhu letinjalo. Yebo ke wathi isayensi yende indlo lenkulu impela. Wathi banetinkukhu letitalaniswe netindlo letehlukene. Kaze tafika endzaweni kwaze kwangasabi netinyawo etinkukhwini. Noma sekude timphiko etinkukhwini. Sifuba nje kuphela. Kodwa wathi ingxenye lembi iyeda manje kuthi bantu abakufuni ngoba yinyama lengakacini kakhulu.
And the chicken only lives 1 year.
Uthi lenkukhu iphila umnyaka munye kuphela bese iyafa.
It's almost dead to start with.
Cishe impela ifile kwecala nje. Niyabona kuyaxubanisa. Akukalungi, akukalungi. Ukuthi bani labanengi kakhulu manje labafuna kuba nelidina lenkukhu lelimnandi. Uphumela even futhi bathisengele inkukhu lenetinyawo lengaqhwanza netimbiko ingandiza. Futhi yinkukhu indlela nkulunkulu layenda ngayo. Kodwa nguloko pasteliswa kwetinkukhu kuyende yasala siyisifuba nje. Futhi iyagicika. Futhi bafanele kuyigcina la kubonakala khona. Abakwazi kuyikhipha, ayikwazi nekuphanza, ayikwazi kutiphilisa. Nenyama inako kabi kakhulu ngangekuthi bangeke bayisebenzise. Futhi uma inkukhu yendiwa inkukhu yekutalela, emacanza ayo angeke achoboselwe. Bese ke lenye into inkukhu ikilalisa yona lucobo ekufeni eminyakeni iphila umnyaka kuphela futhi ngacabanga yebo ke manje leyo inkukhu letside kupastelisa kutsabula loko uNkulunkulu lakwendile khona ke sasine luchungechunge lweminyuzi lesasiyiphethe futhi ngiyaqaphela ukuthi umnyuzi libastela futhi ungalokothi ukubeka uNkulunkulu kwenta umnyuzi uNkulunkulu akazange sekabe nalokuphathelene nalokho cha lowo kwakungumuntu umnyuzi awathi ukuthi uwakuphi ungeke uphinze uthi khicide futhi ungulo basteliwe ngiyabona na akati ukuthi kwakungubani uyise kanjalo nemina uthi angeke aphinze akhicide futhi ungumnyuzi nje uthi usendleleni yekudonsa tingodo uya ekufeni uthi akunandzaba ukuthi utama kangakanani uveta luhlobo lwakhe angeke akwende konke lokho kuphambene nelivi laNkulunkulu uNkulunkulu washo lapha kuGenesis 1:11 akuthi yonke imbewu ilethe inhlobo yayo ngoba kuphila kukuyo lucobo akuthi yonke imbewu ithele ngekweluhlobo lwayo kodwa umuntu utama kukhombisa ukuthi uhlakaniphile kunemdali wakhe ufuna kufakazela ukuthi wathi lokunengi ngalendo kwendlula lokho lokwatiwa nguNkulunkulu
so therefore he's constantly through science trying to show God that he knows more about it than he does
uthi uNkulunkulu uvele amiyekele achubeke ngelucwaningo lwakhe lwesayensi uthi ekwendeni njalo uyathi bulala uNkulunkulu uvumela kungathi kwakhe lucobo kuti bulala make wami emuva lapho bekavamise ukuthi nika inkomo insambo leyenele iyathi lengisa yona yebo ke liciniso lelo uthi uvele uvumele uNkulunkulu uvumela umuntu nje achubeke atilengise ngebula bakhe lucobo angeke akhaliphe kwendlula uNkulunkulu uNkulunkulu uyathi ukuthi ngikuphi lokulungile kodwa abantu ngekupastelisa batama kuveta umkhicito longcono kunaloko uNkulunkulu lakudala
God when he created his church
manje uNkulunkulu ngesikhathi adala libandla lakhe wadala libandla lePentecostal
that was the original a Pentecostal church
loko kwakukwase kuqaleni libandla lePentecostal ligcwaliswe ngamoya longcwele besilisa nebesifazane baholwa ngumoya waNkulunkulu bantu bebangeke bakushiye lokho bekafuna kupastelisa libandla ngako watalanisa live nalo isayensi yetenkolo timfundziso emahlelo oh impela kwenta libandla lelihle ngalokuthi egqaca yebo kwehluke kangakanani ebandleni lasekuqaleni oh sinetakhiwo letinkulu bashumayela bafundzile belizinga lelingcono lebantu labasetulu nasetulu bagqoke kangcono bafaka amagama abo kulo nemali yabo kulo kuligcina liphakeme nasetulu bathumela bafundisi babo kumasemina kupolisha imifundzate yabo nesayensi yetenkolo bonke sikhathi kubathatha kubakhweshise kakhulu kuNkulunkulu lelo kwakungesilo licebo laNkulunkulu ekuqaleni akazange athumele ngisho nalinye lawo kunoma uyiphi isemini wabathumela egamebeni lelisetulu kuthi balinze lapho waze moya longcwele wetha ethi kwabo kuthi bagcotshwe bafundisi benkosi kodwa kupastelisa kuletha libandla esayensini netenkolo esikundleni sekuvumela moya lwengcwele aliwole bangenisa abobhishobhi babonise labakhulu kanti moya lengwele ungumholi wankulunkulu wasekuqaleni welibandla kodwa babapastelisa libandla njengoba benda inkukhu njengoba benda umnyuzi njengoba benda kuyo yonke lenye into kupastelisa kukwenta kwehluke kutalanisa even into delive imidlalo yebasketball nemasupu akusihlwa nemidlalo yebhanko nato tonke tinhlobo tetinto telive kuliciniso kuhle kakhudlwana sakhiwo lesikhulu ngalokusecaca bantu belizinga lelipholishiwe kuhlabela kwabo kungaba sesimeni lesikahle emanodini nakanjalo njalo kwendlula iphentekostali leyifashini lenzala netamborini nelugitali kodwa ide imbewu ide indingilizi kuyo bayayichaza kuyikweshisa yonke loku kungcono kunale bekungiko njengoba betama ngembila lobhasteliwe kungcono kunaloko lokudzala lokwakungiko kwakungangcono kuphila kuko kwakungasingcono lingaphandle lingahle kube lalibukeka lingcono kodwa kuphila kwakungakalungi futhi sikhuluma ngekuphila kuphila akukalungi ekubhasteliseni uNkulunkulu ukufuna ngendlela lakwenta ngayo ekuqaleni ngako libandla lipasteliwe futhi manje kufika endzaweni lapho khona libandla lifana kakhulu nelidlangala kunaloko lelingiko njengesibusiso sePentecost lifundziswa letinkulu lifundzisa kakhulu kwendlula kubabashumayele kingiyo indzawo ye yekuthola umfundzate lomkhulu umelusi wethu unesicu sebudokotela noma indlo lefana naleyo science yetenkolo futhi angeke bathitale bona babe ngiloku bebangiko njengaloku kukuhle kanjena angeke bakhone kubuya emuva kulobu ngibo babo bewungakwente kanjani na abakhoni kutitalanisa yetama kutalanisa imethodist nebaptist futhi ubone ukuthi unani utawuba nalokhu ukhohlakele kakhulu kunalokhu bowunako ekuqaleni kunjalo angeke ukhone uba nesichwe kunjalo uhlanyela umbila lobhasteliwe ukhula ucishe ube kangaka futhi ujike ube mthubi akukho kuphila kuwo kungaleso sizathu ungeke utikhicide futhi ngileyo indzaba ngelibandla namuhla alinako kuphila kulo kunenkumbi yembukiso nelikilasi lelingcono lebantu bakubita kanjalo inhlavu letinkulu kakhulu takhiwo letinhle bashumayeli labafundziswe kakhulu kodwa akukho kuphila ekhathi lapho kutala bantwana labatelwe kabusha ungeke wabuye wakutalanisa kube ngulokhu bekungiko ngesikhathi luhlavu luhlanyelwe kuqala indzawo yesibili bayangena base bayalubhastelisa futhi into yekuqala niyati kungeke kube ngulokhu bekungiko ngicela noma ngusiphi sifundziswa lesikhulu kuthi sihambe nami ngemlando noma nguliphi libandla lelake lashiya sisekelo salo sasekuqaleni alikaze likhone kuphinze livuke futhi ngesikhathi uNkulunkulu athumela Luther futhi bekanemvuselelo washanyela umhlaba kodwa walihlela futhi walibhastelisa ngelive njengelibandla lasekhatholika futhi ngesikhathi enda wendani na waveta sicuku semambuka abhasteliwe futhi akakaze akuqhuke futhi akayuze avuke kwase kufika John Wesley futhi wenta into lefanako nemvuselelo kwathi nje yena na Asbury nebasunguli labadzala bafa balihlela basebenta libandla lemethodist yaweseli futhi abakaze bavuke futhi abasayophinze bavuke nhlobo libandla lasesheshe into lefanako liphume kukhalvini ngesikhathi banemvuselelo lalikahle umnakethu Simpson upakishe ekhikhini lakhe manje avela eCanada libandla lasesheshe manje bangenile bafundisi nabo bonke kuthi banathe bahlanganisa bhiya wabo nenkantini netinto nzawonye khona ngco ebandleni bane maphathi futhi banathe kuyini na lingeke libuyele kukwasekuqaleni futhi ngoba libhasteliwe nelive lilahlekile manje sikhuluma ngesheshi nemethodist nebaptist kodwa ipentecostal iyafana eminyakeni lembalwa leyendlulile sasinelibandla lepentecostal lelivuthako kodwa bendani na bayalibhastelisa balihlela balibuyisela eveni manje ninani na Impela nje njengoba uNkulunkulu enda ngemnyuzi kusendleleni yekudonsa ingotho ya Devil lingeke libuye seliphelile lahlela futhi lehlukana uthi manje banemabandla lanesiphetho oh bantu bePentecostal bebavamise kuba semishini lencane ekoneni lendlela lencamula emkhathini wetakhiwo bebavame kukhahlelwa kusuka ensikeni kuya esigotsheni uthi baphonswe ejele ihafu yesikhathi ngekumemeta busuku bonke yebo ke impela bebayoba nesikhathi lesimatima ukuthi bathole munye manje kwendekani na bakudalanisa Bakwenda njenge-Baptist, benda njenge-Methodist, i-Methodist yenda njenge-Luther, Luther wenda njenge-Katolika, ninani na, situkule sipasteliwe setimbongolo tesiganga, kunjalo. Into lengathi lutho lengiyatiko ngumnyuzi, ute imizwa lekonzene nawo nhlobo, utohuma eceleni kwakho, kute kube le-awa lekugcina lekufa kwawo. Kuthi uthole kubulala wena awathi lutho ngaphandle kwa hi nawo ute umuzwa weluvelo awathi kuthi kwakungibani uyise kuthi bekangibani unina nekuthi uyapi noma uvelaphi lokho kuthi akufani nenkumbi yebantu namuhla ngalokufanako nje Nigena ubona umnyuzi ungakhuluma nawo kepha utokuma lapho nje nalawo madlebe emile bukani lobo buso lobutse lobukhulu nalethi indlebe letiphumele ngephandle zule ndlela inkumbi yethi mbongolo letenda ngayo kunjalo vele ume ubuke wena ubhonse insuku temimangaliso zethembulile lokho kuphilisa kwaNkulunkulu nekukhuluma ngetilimi namoya longcwele ayikho into lenjalo Kunjalo, inkolo yemnyuzi, kunjalo, liphastela, kulokho kuphela lakwatiko, angeke aze athi lutho lolunye, myekelene asiqhubeke naNkulunkulu. Liphastela, umnyuzi nje, awathi ukuthi uvelaphi, awusilo luhlobo, angeke ube ngulolo hlobo. Kodwa lihashi lehlukile, yebo mnumzane, uthatha luhlobo loluhle, lihashi lelihlobo. Limnene nje futhi lihle liyathanda ukuphumela lapha ngaphandle bese liyaxolosha niyathi bese libiyela emuva libeke inhloko yalo emahlombe akho bese liyamfumfutha futhi liqhubeke lisilwane lesihle lethembekile lima nawe ngani na liyathi linemaphepha ukukhombisa ukuthi liluhlobo Amen. Linako kubhaliwe ukuthi liluhlobo. Ingathi yalo imsulwa. Ngaleyo ndlela ke ngalongcwele lotelwe kabusha kaNkulunkulu. Ungamtshela Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi. Uyambongoloda. Amen. Ngani na? Uluhlobo. Sendakalo sakhe sibhalwe eBhayibhelini. Utelwe ngengathi ya Jesu Kristu. Futhi umKristu weluhlobo. Lutumo, akukho kutalanisa lapho. Ungwe lutobo, umnene, uthobekile. Ungamfundzisa lokuthide. Letama kulalela, ungalikhipha uye nalo empukisweni. Isha impela ulende libe njenge ngesidalwa lesingumuntu. Liyokhothama, likophe, ligume. Awukaze ubone umnyuzi wenta lokho. Angeke ubone umnyuzi empukisweni wenta kanjalo. Ngoba utelelo zinga kwekuqala nje. Ngaleso sizathu umKristu lotelwe kabusha, angemukela kuphilisa kwaNkulunkulu. UmKristu lotelwe kabusha, angemukela moya longcwele. Kukhona indlo letsite kuye indlo letsite phansi kuye kumenta akholwe umoya kaNkulunkulu ekhathi lapho uqinisekisa livi laNkulunkulu kuthi uluhlobo yebo kodwa iminyuze ayende kanjalo angeke ikwende akukho lutho kuwo lokwenta ukwende ngako
Eve was the mother of hybriding.
Manje kuloku pastelisa lokho. Niyathi Eva bekangunina wekupastelisa. Watshalanisa kabi sivele sibantu. Niyathi emva kuba sekente lento lembi. Futhi ngiyathi lokhu kusethephini ngakho sitakwenda ngesimo sebuntwana kubo uma bathanda. Kodwa ngesikhathi abanebudlelwane nenyoka. lokwakungesiyo inyoka noma silwane lesivuma ngesisu libhayibheli lathi yayinebucili kunato tonke tilwane tasendle isayensi itama kuthola manje bona emathambo alesidalwa lesithite emkhathini wetingobiyane nemuntu futhi bakufake esiveni semakhalathi uthi kanjalo njalo kanjalo abathi lutho njengekuvela kwabo inyoka yayingumuntu ingathi yesilwane ingeke ihlangane nengathi yemuntu cha mnumzane kodwa lolu hlobo lolu lwase lusondzele kakhulu emkhathini walapho wathe wacubana nasathane bekakwathi lokho sichwaga lesikhulu semfo akumangalisi yini kuthi bathola tichwaga letinkulu even emva kwaloku na ngifisa Josephus umbhali bekangacabanga ngaloko tivelaphi leso tichwaga na ndalo yenyoka
The
Bible lasho ukuthi uyobangela indalo yenyoka indalo yenyoka inyoka yayinentalo nentalo yewesifazane kodwa kungcono sibashiye kanjalo abakukholwa ngako nje sibathatha esimeni sabo sebuntwana kodwa ngesikhathi enda loko wangcolisa yonke lento manje ungakufinyelelisi kuleyo ndlo lebuphukuphuku ngiyacela kwesihlahla semahabhula njengoba bengihlale ngisho uma kudla imahabhula kwabangela besifazane ukuthi baconze ukuthi bangcunu bekungaba ngcono bendlulise lelo habhula futhi ngoba sesikhathi angikusho loko ukuthi ngibe luhlata kodwa ngikusho kwenda liphuzu ukuthi kuliciniso kwakungesiwe emahabhula asingabi ngulabahlekisa ngako kwakungesiso sihlahla semahabhula kodwa asikuthathe kulesinye sihlahla kude sikukhiphe futhi sigcwalise sihloko sethu asikuthathe sihlahla sekukholwa eva lasithatha kule sihlahla lesingakavumeleki sekungakholwa khona ke singenda sihloko siphume kwakukukholwa akalikholwanga livi lankulunkulu nkulunkulu wathi into letsithethithe itakwendeka bekafanele asiyekele bekafanele alikholwe ngendlela nkulunkulu lalisho ngayo kodwa cha sathane wefika nesayensi yakhethe enkolo futhi wakuhlanganisa futhi wakunika adamu futhi kwabangela kukholwa lokubhastelwe kuloko libandla lelinako namuhla lelibitwa ngelibandla kukholwa lokubhastelwe kubhicwe nekwesaba kungabada tingcaki kube kwakukukholwa kwelucobo kwakungeke kunyakade uma nkulunkulu asho noma yini kwakuyoba ngaleyo ndlela kodwa niyabona wakuhlanganisa wathatha loko lokwashiwo nkulunkulu naloko lokwashiwo ngusathane futhi wakucinisa ndzawonye wase uthi naku-ke kuleyo ndlela abantu labaningi labenda ngayo namuhla niyabona bathatha loko lokushiwo libhayibheli naloko lokushiwo ngumuntu kwenda kukholwa lokubhastele futhi uma benda bakubuyisa emuva oh kwenda libandla lelihle impela kodwa akukho okuphila kulo kufile kukholwa lokubhastele oh ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu bekanjalo yebo kodwa manje akasuye umphilisi namuhla loko kukholwa lokubhastelwe ngiyakholwa ukuthi wanikela ngamoya longcwele kumapentecostal emuva lapho ngelusuku lwepentecost kodwa loko akusiko kwethu namuhla kukholwa lokubhastelwe kwalahlwa uNkulunkulu lebhastela alisikahle kweshani kulo libi liletha kungabada mhlawumbe ngitokwenyuka futhi ngiphiliswe mhlawumbe inkosi itongiphilisa loko kukholwa lokubhastelwe akukalungi loko kukholwa kwelibandla sifuna kukholwa kwankulunkulu nkulunkulu washo into letsite futhi lelo liciniso hlala nalo amen oh ngifisa kwangathi emave ami labhalwa ngepheni yensimbi hlala naloko lokwashiwo nkulunkulu kuliciniso kukholwa lokubhastele kutofunza emaHebheru 13 futhi athi Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi emaHebheru bese ke kukholwa lokubhastelwe kuyangena yebo-ke ngandlela thithe unguye itolo namhla naphakathi kodwa akasuye angeke aphilise namuhla ngoba loko kuphumile eluhlelweni lwakhe kodwa kukholwa kwelucobo kuyothi uyafana akusili bhastela akuka akusiyo yonke le science yebantu lesemasontweni hayi inkolo yemnyuzi livi nemuntu nelivi laNkulunkulu kuhlanganiswa ndawonye njengemvini lophenduketelwe Jesu wathi kwakungenjalo ekuqaleni futhi akunjalo ekuqaleni uNkulunkulu bekafuna yonke imbewu ilethe inhlobo yayo futhi sipastelisa noma yini silahla luhlelo laNkulunkulu uthatha imbali imbali yasekuqaleni iviolet iluhlatha sasiphakaphaka noma imhlophe iyekele kanjalo itobiyela ibe mhlophe ufanele ube usolo ukutalanisa sonke sikhathi uNkulunkulu wenda tindwa ngalokwehlukile ukuthandza ngalokwehlukile futhi kupastelisa kuyinto leingodi futhi kuyalimata kuze kone luhlelo laNkulunkulu kona sivele sibantu uNkulunkulu washo ngisho kuDeuteronomy kuthi umntwana loliveza ndlebe beyangeke ngisho avunyelwe esitukulwaneni ebandleni lenkosi titukulwane letilishumi kuphinga kukabi kanjalo ke titukulwane letilishumi emashumi lamane aphindwe kalishumi iminyaka lengemakhulu lamane ngaphambi kwalobhastele wesifazane loshade nendvodza noma wesilisa loshade newesifazane loko kutaweca emalayini emshado longcwele bese kuletha umntana lolivezandlebe titukulwane tingeke tingene embusweni wenkosi kude kube titukulwane letilishumi Deuteronomy 30:23-2 kulungile angeke kungene umntana lolivezandlebe yena noma situkulwane sakhe noma situkulwane sakhe noma situkulwane sakhe nalo kunje betama njenga-Isawu bakhalela kuthola inzawo kubita tukulwane letilishumi iminyaka lengamashumi lamane situkulwane niyakhona kubona lokonakala kukhohlakala kwemhlaba sekulungele kwahlulelwa na kubi kakhulu kuphambene kuphambene naloku uNkulunkulu lakuhlanganisa wesifazane uphila kungcola kumyeni wakhe indvodza iphila kungcola kumkayo uthi ilethe umntana lolibhastela lomunye wesifazane uthi akasimuhle na lomkhulu lomkhulu umfo lomutse leyo yinto lefanako mhlawumbe Eva wakucabanga waletha umntana lobhasteliwe nalomntana lobhasteliwe kwakungukhayini nangakhayini kwavela tichwaga bekuhlala njalo kucalekiswe inkhosi lokubhasteliwe eshani kuko inkolo lebhasteliwe ningakuhlanganisi Jesu wathi uma ninekukholwa kwembewu yesinaphi wakwendelani yena njengembewu yesinaphi na ikheyili nespinashi nakuhlanganisiwe kwenda irep kodwa sinaphi ngeke sihlanganiswe nalutho sinaphi sinaphi mbamba angeke wasibhastelisa sinaphi emadoda latelwe ngumoya wankulunkulu angemadodana nemadodakati ankulunkulu abahlangani nelive abasilo libhastela bahlangana nankulunkulu bahlala neluhlelo lwakhe bahlala nemoya wakhe abafuni lutho lwale tindo letichushanisiwe abendi abukeka amakhulu futhi apholisheke kanjani lamanye emabandla babukeka babakhulu futhi bapholisheke kanjani labazalwane bakhathimula kanjani futhi lenjani imicimbi lababa nayo loko akubaphazamisi nakancane bengihlala njalo ngilithanda lelo culo ngifundise enkosi kulinza lapho tinhlitiyo tisavutha basaka takiwa letingulu futhi banetindo letingulu ngifundise inkosi kulinza lapho tinhlitiyo tivutsa angithobise kuthi kukhumeta kwami ngibite ligama lakho ngifundise kungathembele kuloko labanye labakwentako kodwa ngilinzele emkhulekweni impendulo levela kuwe ngoba labo labalinza enkosini bayovuselela emandla abo bayokhuphuka njengetimbiko nelukhozi bayogijima bangakhathali uma bahamba bangeke baculeke ngifundise nkosi ngifundise nkosi kulinza ungayengwa dindo letibhasteliwe akukalungi ekugcineni kutofika ekupheleni kwako kungeke kubuyele emuva uma kubhasteliwe sekuphelile lingeke liphindze lititale futhi uma likwenda sichwe bukani kuthi imvuselelo ya Wesley uma singena kulowo mnyaka wasePhiladelphia imvuselelo lenjepho bukani imvuselelo lelandzelako ichubeka nje nekubhabhadlela ibhabhadlele 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 kuze kube ngunyalo Bukani kuthi ikuphi manje? Bukani kuthi ama Baptist aqala kuphi? Na John Smith, bukani kuthi ikhule yema kuphi? Bukani ama Pentecostal aqala ekhatsi nga 1906. Batalanisa nelive, bangenisa tinto delive nemfundiswa yelive. Batitsatsela ngamoya longwele kuqhawulana, batitsatsela ngekuqwilisa kufafada. Batitsatsela ngempapatiso emandi ligama la Jesu Kristu uyise ingodzana namoya longwele njengelive. Batitsatsela kuqhawulana kwemukela moya longwele esikhundleni sekukhuluma ngetilimi nemandla ankulunkulu kulandzela. Bafaka kuphiliswa kankulunkulu ehhovisi ladokotela esikhundleni sekuba ngemadolo akho ngemkhuleko. Batibhastelisa bona luqobo futhi bayabhabhadlela umnyaka ngamunye, bayabhabhadlela. Leto tintfo atikho eBhayibhelini, leto timfundziso. Kodwa kuthandwa bantu kutenta libandla kubamisa lilayini njengoba banjalo manje nenhlanganisela yamabandla kuti ngenisa bona ngekhathi kuti fananisa nalabo labanye benda loko base bayatibhabhadlelisa bona lucobo. Bachubeka bayabhabhadlela. Situkulwane sekuqala samaPentecostal sasivutha, situkulwane sesibili saqala kufa saphela. Loko kumanje bukusisani kuthi situkulwane sesithathu sitholetha ini. Angeke kuphume indlela yonke ngaphandle kwekuthi kufike Jesu, ngoba libandla laseLaodisiya lalisivuvu kanjalo futhi lingafuthumali futhi lingashisi. Lalisolo linalokuncane kwesibusiso lesisele kulo. Bebahlangahlangene lomunye lapha nalaphaya nasemuva lapho. Bebahlangahlangene hayi kubanza hleke kodwa bafuthumele. Unkulunkulu wathi libandla ekubambeni kwalo ningenda ngigule ngisho esiswini sami, kanti ngininike moya longwele uthi niwutalanisa nelive uthi nivumele tindoda elive tingene ngekunyenya. Ngitovele ngihlande yonke inhlangano iphume emlonyeni wami. Kodwa ungesabi imhlambi lomncane, lowo logcina imiyalo yankulunkulu kuyinzandlo lenhle yababe wena kuninika umbuso. Hlala nelivi loko lokushiwo livi, hlala nalo ungakudalanisi loko ngalutho. Anginanzaba kuthi umbhishobhi muni, kuthi umbhishobhi lomkhulu, kuthi umuntu uthini noma yini ngako. Hlala nelivi ngqo. Uma Petro athi ngelusuku lwePentecost iphendukani futhi libhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, yonke lenye inzawo eBhayibhelini babhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Ungalokothi wemukele yise indvodzana namoya longcwele ngaloko. Uma ukwenta uyathi pastelisa wena lucobo. Manje ngikhombise inzawo yinye eBhayibhelini lapho noma ngibani ake abhabhathiswa khona egameni leyise indvodzana moya longcwele. Akukho lapho isayensi yetenkolo leyendiwe ngumuntu lebhasteliswe yangena ebandleni yaniketwa lithuba ngesithixo njengoba sifika eveni namuhla. Ngingakufakazela kini ngemlandvo nangeliBhayibheli kuthi noma ngibani lobhabhathiswe egameni leyise ndvodzana namoya longcwele ubhabhathiselwe ebandleni lasekhatholika ngekhathekizimu yawo lucobo athi ngabe noma ngimaphi emaprotestani ayosinziswa na. Wathi labanye babo bemukela lenye yemfundiso yethu batisho kuthi bakholwa liBhayibheli. Wathi iBhayibheli lathi phendukani futhi nibhabhathiswe Petro wakwenda ngelusuku lwePentecost nakanjalo njalo egameni likaJesu Kristu. LiBhayibheli labo lifundisa loko kodwa bemukela imfundiso yethu lowo nguyise indvodzana moya longcwele. Leyo yi catechism. Akusiyo imfundiso yemaprotestani, imfundiso yemakatolika. Kodwa thine njengemaPentecostal siliphatha mise ngescience yetenkolo leyendiwe ngumuntu. Niyabona kuthi sifinyelela kuphi na? Akumangalisi uNkulunkulu angeke athumele imvuselelo. Akunalutho lokungayakhela kuyo. Bonake utothatha abantu ngamunye futhi ayakhe kubo bantu ngamunye uthi abamemetele embikwe live labahlala nalelo livi. Kufafata ngubani wakweva ngaloko na? Kwemukela umbhabhathiswe mandi nekuqwilisa kususe lapho futhi ukwende kufafata. Ngubani wakweva ngekubaniketa ligunya lenhlanganyelo kubaletha ebandleni noma ngencwadi? Ngumbhetho lipasteliwe. Kufanele sonke sifike ngendlela lefanako. Nomunye wathi ngiMethodist ngoba make uyiMethodist. Make angahle kube bekangumKristu loyiMethodist. Kodwa lokho akukwendi ube nguye. Angahle kube bekangumKristu loyiBaptist. Kodwa lokho akukwendi ube nguye. Njengoba bengihlale ngicaphuna David athi David Duplessis asho ukuthi uNkulunkulu akanabo bathukulu. uNkulunkulu ude bathukulu. uNkulunkulu akasuye mkhulu. akukho ndzawo eBhayibhelini la kuthi uNkulunkulu ungumkhulu khona. Ngakho leni uthole lo mbono wasendlulo wakati kuthi ndzathu uNkulunkulu uyise munye, uNkulunkulu indvodzana lomunye uyise, bese ke kuba uNkulunkulu umoya longcwele. Lokho kwenta uNkulunkulu abe ngumkhulu. uNkulunkulu ude batukulu. uNkulunkulu unemadvodzana nemadvodzakati. Akukho batukulu emadvodzana nemadvodzakati. Akabe mukeli batukulu. Wonke umfo ufanele ede ngendlela lefanako nalo lomunye layenda. Ufanele ube indvodzana noma indvodzakati. Ngakho niyabona kupastelisa kuthi kwendeni na libandla nje sonke salahlwa ngelicala ngaEva ngekupastelisa. Kunjalo impela sonke sifika kuleyo ndzawana ngaEva. Eva wabangela sonke sivele sibantu ukuthi siwe, yena na-Adamu bamunye. Yena kwacala ngalo wesifazane kuyophela ngalo wesifazane. Indvodza yinye ikuye lebitwa ngekuthi indvodza yesono. Basethelela tono emhlabeni, bathatha imfundiso yabo futhi baniketela kubantu futhi bayinatha. Bantu bemhlaba emakhosi, iBhayibheli lithi atsakiswe liwayini lebuphingi bakhe. Yini kuphinga kwakhe na? Kungesilo liciniso lakhe. Wesifazane lophingako uphila ngalokungasilo liciniso endvodzeni yakhe. Libandla leliphingako lishumayela indlo lengesilo livila uNkulunkulu, liqubanisa libandla. Yendani na? Yadala emadodzakati latsite futhi. Manje ayini lamadodzakati? Libandla laseKatolika. Wavelaphi Luther futhi kwehle njalo ngelilayini? Lawo mahlelo netinhlangano na? Niyabona ukuthi kungena kuphi na? Kodwa libandla laNkulunkulu leliciniso lithandzeleke emkhathini wabo bonke, emaMethodist, emaBaptist, emaPresbyterian, nako konke lapho langempela. Libandla laNkulunkulu lelitsengwe ngengadi leliciniso njengalowo mushi lobovu tinhlolo letasala kuwo. Bahlangahlangene ekhathi lapho, kodwa emahlelo abo angeke abasinzise. Ngabe umKristu na? NgiyiPresbyterian, ngiyiBaptist, ngiyiMethodist. Loko akusho ngisho nayinye intfo kuNkulunkulu. UngumKristu uma utelwe kabusha wakubangela konke. Ikhathi letinengi ngibevile bantu bathi khona-ke mina kethugwanami ngoba Adamu na-Eva bendabubi wabhastelisa livi laNkulunkulu futhi wabangela kuthi singene kule simo lesi. UNkulunkulu akanabulungiswa uma angilahla. Ngangingakaphathelani ngalutho nako, angizange ngone. Kwakungu-Adamu luwona. IBhayibheli lathi ngadalelwa esoneni, ngabunjelwa ebubini, ngeda emhlabeni ngikhuluma emanga. Ngako lomunye umuntu wangimelela. Mfana, nangu umcabango ungahle ukuhishe. Umuntu lothite bekakumelele njengesoni, kodwa kwakungulowo lowabhastelisa livi. Uthi namuhla uma ulinzelela ibandla lePentecostal noma iMethodist, iBaptist kuthi likumelele, livi lelibhasteliwe futhi lalahlwa. Ulahliwe ngoba Adamu wakulahla. Adamu na-Eva bamunye bemukela simo lesibhastelisiwe futhi balahla livi. Khona-ke wena uthi mina kethugranami kungani uNkulunkulu afanele angibekele icala? Ngoba umuntu munye angimelele, bese-ke ngiyafa ngenxa yokuthi lowo muntu wona. Khona-ke ngisoni ngekumelela. Kunjalo usoni ngekumelelwa, awuzange. uNkulunkulu akakubeki licala lekuba soni. Akakubopheli ngoba ucamba emanga futhi webe netintfo lotendako. Akakwenti wethwale licala lekuba soni. Ukubeka licala ngoba awutisiki wena. Ikhona indlela lendelwe wena. Wala indlela uNkulunkulu layibeka phansi ngiloko uNkulunkulu lakulahlela kona. Kukhona indlela yekuphunyuka. Kupastelisa. Oh, kubi kanjani pho? Kupastelisa. Bapastelisa abantu. iNew York libhodo lelikhulu lekubumba nemakhulu alaligugu emakhalatsi labangani labangemaKristu latelwe kabusha. Kodwa kule layini lwekwehlukanisa netintho labakhuluma ngato, bapastelisa abantu. Yini na? Ngitshele kuthi kuphucuke kahle kanjani umKristu lo kahle wesifazane lwelikhalatsi bekangafuna umntanakhe abe likula ngemlungu na? Ha mnumzane, akukalungi. Wesifazane lonjani lomhlophe lobekayofuna umntanakhe abe likula ngendvodza lelikhalatsi na? uNkulunkulu wasenda saba nguloko lesingiko. Asihlale kuloko uNkulunkulu lasenda kona. Ngikhola ukuthi kucinisile. Uma loko kuphikisana lokukhulu kuqhubuka endase lapho eShreveport, lapha kungesiko kaThemba, lowo mshumayeli lomdzala lolikhalatsi wema ngephandle lapho, unendzawo enhlitweni yami. Wathi angizange sengibe nemahloni ngoba ngindvodza leli khalatsi. Wathi uNkulunkulu wangenda ngaba ngiloko lengingiko. Uthi ngiyatichenya ngabo. Kodwa wathi namuhla nginemahloni indlela nine bantu lenenda ngayo. Indlela bantu bakithi lugqobo labenda ngayo. Kungenda ngibe nemahloni. Oh he. Sendani bangani na. Bantu bacabanga ukuthi bathi konke ngako. Bantu bebayoba ngono uma nje nibavumela ngendlela labangiyo. Indlela uNkulunkulu labenda ngayo. Ake sive lesinsundu, sishade sive lesinsundu. Sive lesimhlophe, sishade sive lesimhlophe. Sive lesimnyama, sive lesimthubi nanoma yini lokunye. Sihlale ngendlela uNkulunkulu labenda ngayo. Uma iviolet uNkulunkulu wayenda yayimhlophe, ayihlale imhlophe, iluhlata sasibhakabhaka. Imnyama insundu noma ngabe imbali iyini. Iyekele kanjalo uma umbila wakhuliswa ngendlela letsipe umbila lomthubi ungahlangani nembila lomhlophe uma ukuhlanganisa uyakuhlanganisa konake ngeke kuphindze kutitale futhi uma umnyuzi wawu noma Jackie beka ngujackie na Jenny kuqala nje ubayekele bahlale ngaleyo ndlela ningawahlanganisi nemahashi nenda limbuka
Oh, it's such a curse.
Kupastelisa, oh, kusiqalekiso lesinjalo. Buyela emuva lapho uNkulunkulu aqala khona. Asibuyele emuva ekuqaleni. Sibuyele lapho uNkulunkulu asiletha khona. Lesifanele kuba ngiko. Ngisho lokhu ngetinhlonipho. Ngisho lokhu ngekuhlonipha. Ngiya eAfrika, kodwa niyathi kutsini? Kumnakethu loligugu, nabothathe wethu labangemakhalathi. Lelinye lemaphutha lamakhulu kunawo onke lesivelesi lesilendile. Silende ngelwethi tilishumi nakunye kulomnyaka. Lelo bekuliphutha laso lelikhulu, lelibulalako. Lelinye lemaphutha lamakhulu kunawo onke sive semakhalathi lesake salenda. Bekusendasi eLouisiana nangale ekhathi lapho, ngesikhathi bavotela Kennedy, ngalo lobunye busuku, bamngenisa. Empeleni bakhafunela leyo ngubo ya-Abraham Lincoln, lapho ingadi yephathi yemaRiphabhulikhi leyabakhulula, futhi yavotela iKatholika. Lokhu kuthi bhuti wadubula Lincoln, futhi wafela sive sebantu, kuthi abakhulule, futhi angabendi ticila. Bese ke uyajika futhi uvotele iDemocrat neKatholika ngaphandle kwaloko aletha lelinye lemahlazo lamakhulu lake awaletha. Ngoba leni umlungu nemfundzakhe wakhe owanika lokuningi kuphikisana kunjalo impela. Ngijabula kakhulu ukuthi kunalabaningi babo lowathi ngokuthi beme kuphi. Bani ngilofanako njengoba mina ngikhafunela Kristu lo angiphilisa futhi wangisinzisa ekubeni sona. Bese uyamjikela ngenxa yalenye into. Bese uyamjikela futhi uhambe umshiye. Oh, lokutananisa lokhu. Oh, lingaqhubeka kanjani? Kanjani live ngathi kangako? Akumangalisi umbono wenkosi uyasho lapha ukuthi ngiyibonile ekugcineni ifika enzawaneni lapho nje indunduma yinye lenkulu leshunqako yayichunyisiwe. Isendleleni lephumako bangani. Akukho ndlela yekukubheka. Sifanele sifike kuko sibhekane nako. Kupastelisa. Uthi anginacala ngoba Eva wenda loko. Eva wakwenda. Wasimelela sonke. Adam wasimelela ngaleya njengetoni. Uthi sidoni. Bekamelele yethu lewile imvelo yemuntu. Uthi isisuse evini laNkulunkulu. Ayipastelisa. Oh, ngiyathi uNkulunkulu ushito. Kodwa impela uNkulunkulu uyaconza ukuthi ngiyipresbyterian, ngiyimethodist, ngiyipentecostal. uNkulunkulu uyakuconza lokho. uNkulunkulu uconza into yinye, leyo ingadi. Kuloko kuphela la kuconzako. Uyayathi ingadi. Akathi kwasamincele yembala. Akathi kwasamincele yetive. Noma ngabe le ndoda iminyama ibuhlata sasibhakabhaka. Imhlophe insundu noma ngabe imbala muni uNkulunkulu akathi lutho ngaloko bange madodzana nemadodzakati wabenda njengensimi yakhe yetimbala uyathandza kubabuka ngendlela labangiyo bayekele babe ngaleyo ndlela uEva lowaqala lento lembi ngesikhathi atalanisa lapho ngale nalenye into leyayisondzele kumuntu leyayikhona kuchubanisa intalo ngoba inyoka yayinentalo ngalokuchubekako leyayito uhubula ngikuthatha ngaseluhlangothini lokukholwa kwemaKristu lapho uthakathaka langaconzi asithathe kukholwa ke uthi ke ngekukholwa ngekutalana ke kwekukholwa njengoba usho mnakethu Branham wase ke Eva ungenisa isayensi yakhe enkolo yena naAdam uthi watama kuncengela lomunye kulomunye wase ukuphonsa emuva kubhaca ngalomunye njengoba bakubita kanjalo empini ngulowesifazane wena longinike yena Inyoka lengikhohlisile. Inyoka lengikhohlisile. Ayizange imnikele ihabula. Kuthi akhohliseke, niyabona na. Noma ngibani ufanele abe nekuzindla lokusangulukile nje. Kuthi akwati lokho. Kodwa inyoka lengikhohlisile. Yenda indlo lengakahlonipheki. Nkulunkulu, wayithalekisa leyo ndlo. Baze bangatholi ngisho lithambo enyokeni lelibukeka njengemuntu. Abayuze bakuthole. Bathi wula nje, bagubha lapho. Ngulokho kuphela, imfihlo yankulunkulu ikuye. Kunjalo, nelive laligcwele tiqhwaga. NaJosephus washo kuthi, somlando lomkhulu. Ungake ucabange nje, somlando. NjengaJosephus asho kuthi, emadvodzana ankulunkulu. Abona emadvodzakati ebantu. Futhi athi cindzetela wona lugqobo esuka etingelosini angena enyameni yemuntu. Somlando, uma loko kunjalo, khona-ke Sathane ungumdali. Pho sikuphi-ke, niyabona na, munye umdali lo uNkulunkulu. Sathane uphendukela nje kuphela loko uNkulunkulu lakudalile. Uthi kungalungi kuphela kukulunga lokuphendukelwe. Kusemthethweni kuthi indvodza nemkayo bashade. Kodwa hayi kuthi bagijime nalomunye. Niyabona na, kukuphendukela lokho. Kufa kukuphila lokuphendukelwe. Nelibandla leliphendukelwe lisuselwa kulasekuqaleni. Ngako sonke silafiwe tidalwa letibantu ngaphansi kwekumelela. Adamu wasimelela embi kwaNkulunkulu njengetoni labangakholwa evini lakhe. Sithwelwe kuleso sisekelo labangakholwa belivi lakhe. Oh Nkulunkulu, washo njalo. Kodwa ngiyathi kuthi Nkulunkulu uNkulunkulu lolungile. Angeke akwende lokho. Ngiva lokunengi kakhulu lokho. Nkulunkulu, uNkulunkulu lolungile. Kodwa Nkulunkulu, uNkulunkulu wekwehlulela. Nkulunkulu, uNkulunkulu webungcwele. Nkulunkulu, uNkulunkulu wekulunga. Nkulunkulu, uNkulunkulu wentukuthelo. Siyokuma embi kwakhe uma athukuthela. LiBhayibheli lasho njalo. Futhi bukhona bakhe buyoba ngumlilo locothulako. Kunjalo. Ungedami kwehlulela Nkulunkulu ngekuthi vela kwethu. Sifanele sehlulele Nkulunkulu ngemave akhe loko lakusho. Ningaphambukeli ekuhluthukeni lokusite kwemntwana. Leli libandla lelikhulu. Lisinze kuletinengi kakhulu tiphepho. Naloku ngulokwa. Buyelani kuloko Nkulunkulu lakushito. Ngime embi kwakhe ngifuna kutholakala ngimsulwa. Kuthi ngike ngitame kwengeta imbo yinye kulelo livi. Noma ngisuse kuyo. Ngifuna kulikholwa nje impela ngale ndlela lelingiyo. Ngifundzise bantu ukuthi badonse bakhuphukele kulo. NeBhayibheli lisho lokhu. Akukho lengingakwenza ukuthi noma ngubani lomunye uthini ngifanele nje ngihlale naloko ngqo. Ngekugeza tinyawo bathi ah bazalwane bePentecostal. Mnakethu, oh mnakethu Branham. Loko yi, oh sasivamise ukwenza lokhu. Asikwende phela njalo. Uma sake sakwenda, Jesu wakwenda kugeza tinyawo. Oh uthi akunambili. Bantu banekugula kwetinyawo. Anginanzaba ukuthi banani bangahle kube bebanako nangaleto tinsuku.
Yeah. Yeah, that's right, Gene.
Yeah. Yeah, kunjalo Gene. Nkulunkulu ungumphilisi, niyabona na. Batama kuthola indlela yokuphunyuka. Njengokuthi uthi, oh, ngingeke nginathe ingilazini lefanako lomunye umuntu lanathe kuyo ngaphandle uma seyiwashisisiwe ngemanti labilako. Oh, hey. Umnakethu nathathe, umnakethu nathathe. Amen. Nkulunkulu usivikelo sami uma kukhona lokungalungi. Ngiyethemba yena. Asibuyele emuva evini. Anginanzaba umbala wakhe noma ngabe uyini noma usonza kuliphi libandla. Uma angumnakethu, ungumnakethu. Ngito iqhuba imiyalo yankulunkulu. Kungaleso sizathu, bangani, uma sekufika embhaphathisweni wemanti egameni likaJesu Kristu, ngifanele ngihlale lapho. Oh, loko kungivimbela kule nengi lenkulu. Kusinzisa imphefumulo ngaphandle lapho. Impela kuyakwenda. Kuleyo ndzaba yinye, ngenxa yenkolo yakathi cuthinzathu lenkulu kakhulu. Impela ngiyakholelwa kubaba indvodzana moya longcwele njengemahhovisi ankulunkulu. Hhayi bonkulunkulu labathathu, kodwa tikhundla letinsathu tankulunkulu lofanawo. Unguyise indvodzana namoya longcwele, kodwa loko kuthi icuthe lihhovisi lakhe. UNkulunkulu uyise, impela bekanguye ekuqaleni. UNkulunkulu indvodzana lendiwa inyama emhlabeni. UNkulunkulu moya longcwele lokimi, kodwa ngunkulunkulu lofanako. Sonke lesikhathi tikhundla letinsathu. Wake wangathintwa noma lutho. Wase-ke uyehla waba yinyama futhi wathatha tono tami futhi wethwala tono tami. Khona-ke ngesikhathi angigcwelisa ngengathi yakhe lugqobo. Wase-ke moya longcwele uyakhona kungena futhi yena nami singahlanganyela njengoba senda e-Edeni. Siyathandzana lomunye nalomunye. Ungibabe wami mina ngindvodzana yakhe. Hayi bonkulunkulu labathathu, uNkulunkulu lofanako, lo wangidala, futhi wangithanda, watinikela ngenxa yami. uNkulunkulu lokini, ligama lakhe kwakunguJesu Kristu ngesikhathi asesemhlabeni. Alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu, lelinikiwe ebantwini lenifanele nisinziswe ngalo. Manje uma kunilimata bangani bami, angikhoni ukutibamba. Ngingamane ngilimate umngani wami kunekulimata babe wami. Nabona na. Usihlobo sami babe wami uNkulunkulu. Ngulokho lokushiwo livi lakhe. uNkulunkulu bekangakaze angivumele ngixubanise noma yini. Athi tinsuku temi bangaliso selwendlulile. Oh Jesu akendi lokufanako. Oh lokho kungahle kube kukufunza ingqondo. Lokho kungahle kube kufunza ingqondo. Angikholwa ukuthi sinebaprofeti kule tinsuku leti. LeBhayibheli lathi siyoba nabo. Ngiyalikholwa. Sibuke kugcoba munye njengaJohane umbhaphathisi lo efika kutokwendlulela kufika kwekuqala kwaKristu. Lita kutokwendlulela kubuya kwesibili kwaKristu. Njengoba enda kwakwethembisa. Ukubuyisela kukholwa kwebantu kubuyele kuNkulunkulu. Beka tokwendani Johane na. Ukubuyisela kukholwa, kukholwa lokwake kwabakhona kanye. Imbewu yeliqiniso lebeyisensimini yase-Edeni. Kuthatha ivi laNkulunkulu kuloko lebelibhastelwe kuko. Ngebusondo, Johane utela kulibuyisa. Haleluya! Kutamatamisa sive. Ngaphambi kwekuthi kufike lusuku lolukhulu nalolu esabeka kulwenkosi. Leyo yaJohane, inkonzo yaJohane logcotshiwe. Caphelani. Uthi wena uthi yebo-ke pho-ke kungani kungilahla lokhu ngoba Eva na-Adamu bende lokhu bangimelela njengesono angikwathi kutisita yebo kodwa mnakethu ngalelinye lilanga kwakukhona munye lobekavela enkhathimlweni futhi oh nguye lele ngifuna kukhuluma ngaye cishe imizuzu lemibili manje munye wavela enkhathimlweni futhi waba ngumhlaba munye lo efika futhi wathatha simo senyama lenesono wetela kutosimelela naye nasathane wetama kumphambanisa oh wakwenda konke sandla sathane bekalapho kuthi amphambanise kodwa akazange aphambane wathatha lesiphambano wase uyenyuka amen sathane akakhonanga ukuthi amphambanise cha bekangumfanekiso lowehlukile wa-Adamu uvela enkhathimlweni kuthi asimelele ini yebo-ke Adamu wathi uma umkami asho njalo ngicabanga ukuthi lokho kulungile yebo-ke wathi benganesambulo uthi ngulena indlela lokufanele kube ngayo ngiyathi uNkulunkulu uthi kungale ndlela kodwa umkami uthide kungaleyo ndlela ngelilunga lelibandla lenzawo namuhla oh ngiyathi libhayibheli liyakusho lokho kodwa libandla lami lisho kuthi nekuthi oh wena lokhu yile mzenzisi lothabukisako awuboni na uNkulunkulu wathi akuthi livi lami libe liqiniso nalo lonke livi lemuntu libe ngemanga thatha uNkulunkulu evini lakhe livi laNkulunkulu angikhathali kuthi umkami uthitene kuthi libandla lami lithitene kungiloko lokwashiwo uNkulunkulu ngako uma babona umgcugcuteli longumkakhe Eva uma efika kutohlangana naJesu lathi oh yebo kubhaliwe kuthi uyoyala thingelosi ethi kwakho funa ungaze ungunze etsheni noma nini titokuthwala yebo wathi kanzi futhi kubhaliwe oh bekangeke amtalanise bekanguNkulunkulu endiwe inyama bekangumsinzisi wami naNkulunkulu wami bekangeke amtalanise wabese wendani-ke wase wemukela siphambano futhi esiphambanweni wafa ngenxa yami nangenxa yakho nangenxa yelive kude abuyisele emuva futhi kuNkulunkulu ini emadodzana nemadodzakati njengasensimini yase-Edeni ngaphambi kwekuthi baphambuke ngesayensi yetenkolo oh uNkulunkulu kube bantu kuphela bebangakubona lokho kube kuphela nje bengingakungcongcotsela lokho kungene kubantu Jesu wafa kude asuse bantu kulento yelibandla lelibhasteliwe kuthe alethe tingqondo tenu nekukholwa kusuke kuloko lokushiwo ngumuntu kubuyele kuloko lokwashiwo nguNkulunkulu hhayi kukholwa lokubhasteliwe yebo-ke mhlawumbe tinsuku temimangaliso selwendlulile mhlawumbe loko ngeke kwenteke oh mnakethu uNkulunkulu wathi kuyenteka naloko kuyakucathulula loko kwangaso sonke isikhathi uNkulunkulu washo njalo jesu wafa kude aphinze atalanise futhi oh haleluya yingadi kuphela lengenta loko kuphela ngesakhiwo sengadi yajesu kristu angabuye atalanise futhi umuntu longeke ehluke evinilini kuloko lokwashiwa uNkulunkulu. Eva wakhombisa buthakathaka bakhe libandla, wakhombisa loko lakwenza, wathi yebo-ke mhlawumbe ucinisile, mhlawumbe uNkulunkulu bekangeke angibekele icala ngoba nje angi yebo-ke uma nje ngi oh kwenta mehluko muni kuphela nje uma ngibhabhadisiwe. Niyabona na, kwenda mehluko muni kuphela nje uma ngi oh wena cha, loko kukhombisa ukuthi udzinga lokunye kutalaniswa, loko kukhombisa ukuthi lokuthite kutofanele kubuyele kuwe, kukuletha ekukholweni kuloko lokwashiwo uNkulunkulu. Akukho ngisho nalinye licashata noma linye lelincane leliyokwendlula evini laNkulunkulu lize ligcwaliseke lonke, akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga nelakhe libe liciniso.
That he might breathe back by the Holy
Kristu efika kute atalanise kabusha ngamoya loyingcwele. O mnakethu, njengoba sihlethe indzawonye manje etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu, umoya loyingcwele asiphefumulela njengoba sinjalo manje, asitalanisa futhi asusa yonke le dodi yesayensi yetenkolo, asusa le dodi yelive limfundziso letendiwe ngumuntu banetimo tekumesaba uNkulunkulu kepha baphika emandla akho. Wakutalanisa kwabuya ekukholweni lokungakangcoliswa ngalutho kuNkulunkulu. Jesu wathi, Sathane wathi, oh ngiyati kubhaliwe, kodwa uyati kuthiwa wena utawu. Yena Jesu wathi, kanti futhi kubhaliwe, kubhaliwe futhi. Yebo, kubhaliwe kuthi uyokwenda lokhu, futhi uyophendvuketela. Uma uyindvodzana yaNkulunkulu, ungenda ummangaliso lapha embi kwami, futhi uguqule la matshe lawa abe singwa, asengikubone ukwenda. Bekatobe anaka Sathane. Niyabubona buqili baNkulunkulu lapho. Kubhaliwe umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa. Simbone ngelivi ngo. Akazange wehlula Sathane ngaso sonke isikhathi khona la vini nje. Wahlala nelivi. Futhi uma efika kutositalanisa sibuyele ekubeni ngemadodana nemadodakazi kaNkulunkulu. Njengoba sasinjalo ekuqaleni, singasuka kanjani evinini? Singake sifike kanjani noma kuphi? Size sibuyele evini na? Oh, ngiyethemba le tape lena leya kubantu futhi ningilalele ngaphandle emhlabeni wonke kuthi nitokuconza lokho. Sine uma sibaKristu, sitalwa nguKristu, sifanele sibuyele emuva evini. Singeke size sikhone kufundisa abantu bangene kulo. Singahle sakhe emabandla amakhulu, bazalwane bami, emhlabeni jikelele. Singahle sakhe futhi sibe netinhlelo letinkulu temfundo. Sitamile kwenda lokho. Kwenda emambuka, tivelaphi tigebengu letinengi? Kusukela hhayi etinkundleni tebantu labangakafunzi, kodwa kusuka etifundzisweni, tivela eluhlangothini nasesekutalanisweni kwalabaphakeme, labasetulu nasetulu imfundvo. Esikhathini lesingesithe lesendlulile, ngesikhathi ngime nesisebenti se-FBI futhi wakhomba ngephandle elubonzeni futhi wathi, ngiyayithokothela intshumayelo yakho. Wathi uthithe akusilo liklasi lebantu lababhuyile lelikhicita sihlupheke nje eTatane lesingathi kakhulu kangako. Labo bafana bayesaba kancanyana kuthi libalisa ngako, kodwa nguleti inhlobo leti leticabanga kuthi lingamendlula ngekuhlakanipha lomunye guluva. Bayabona lapho enda khona liphutha lakhe bese bayakwetama. Waconza ngco emajele futhi wakhombisa onke emacala ensha lebekase siven sonke futhi emaphesenti langemashumi lasiphohlongo ayo noma ngetulu avela kubomakhelwane labamagugu labahlakaniphile labanebucili. Bukani ekuqaleni manje kukhombisa ukuthi lawo ngemadodzana aKhayini. Bukani bantu baKhayini bebayini bantu baKhayini na? Balandzele elutalweni behla nebantu baKhayini bebayini na? Bebangilabanebucili, bososayensi, bodokotela, bantu labaphakeme labakholwako, bantu labaphakeme basungula kutsi titsikamedwa kanjani tinsimbi letehlukene, kutsi takhiwa kanjani takhiwo letinhle. Bebabososayensi bendani lalabanye? Balimi labancane, balimi belusu betimvu, kanjalo njalo. Niyakubona lokho? Ngukukeni namuhla laba labakhukhumele bakutalanise ekhathi emabandleni kangangoba nelibandla selize alisafuni muntu longakafunzi iTatane loyithanza mbamba iNkosi kuthi angene lapho. Mhlawumbe umshumayeli asho lokuthide bathi amene bayomhola bamkhiphe ngeminyango. Ababafuni ebandleni labo uma angakhoni kugcoka kahle nje futhi agcoke njengebakaJones noma lomunye umuntu. Niyabona na? Ababafuni ekhathi lapho uma bangeke bashayele imoto lenhle, bashayele isikorokoro lesidzala embikwelibandla mnakethu. Mnakethu, oh, awuboni na? Uthi labanengi bebantu namuhla ababemukeli ngisho bantu labangemakhaladi emabandleni abo. Oh Nkulunkulu, sihawukele. Bazenzisi labanje pho. Nkulunkulu, ngiyakufuna sonke sikhathi. Kuphela nje uma nginelibandla iminyango ivulelwe noma ngibani lothandzako. Anginandzaba noma ngabe uta ugibele libhala. Ubeka ude, chubeka ude. Angikhathali noma ugqoke ama-overall akho. Ngitokusho indlo yini. Lungisa naNkulunkulu. Nemapheya ema-overall angahlala phansi nesudu yakanokusho i-tuxedo. Uthi batogacana lomunye nalomunye. Uthi babitane lomunye nalomunye ngemnakethu. Impela batokwenda, impela litokwenda. Ingubo lemhlophe nge yakhalipho ingahlala ngakuleyo yesilipha. Bese umgaca ngomkhono wakhe futhi athi, "Thathi, yebo, kwenda lokuthite kuwe." Kukuveta emumva kuthi sendani manje sihlethi endzaweni tasezulwini kuKristu Jesu singathathi isayensi yethu yetenkolo kodwa sivumele moya lwengcwele asitalanise sibuyele ekubeni ngemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu lichaza kuthini leli gama lelithi kusoka Stefane wathi kunjalo kukujuba inyama lesele niyabona na kujuba lokusele lengxenye lengathingeki kusoka ijutshwe Manje eTestamentini lelidzala ngulomduna kuphela lwebeka ngasokwa inyama lesele yayijutshwa manje lokwenziwa ngumoya loyingcwele ensukwini tekugcina ujuba lo lokusele ajube asuse isayensi yetenkolo yemhlaba ajube asuse timfundziso letentiwe ngumuntu ajube asuse konke kungakholwa ajube asuse yonke into Stefane wathi, oh nine, leningakasoki enhlitweni nasetindlebeni. Kungani sonke sikhathi nimelana namoya longcwele na? Njengoba bobabe benu benda nenda njalo nani. Kulapho-ke la kukhona mngani. Ufanele usuke kuko uthi yebo-ke manje ngemva inkulumo ngalolo bunye busuku lethi labo baphilisi bankulunkulu bona kungconweni bachaphele. Akusibo baphilisi bankulunkulu. Ngitawubachaphela nami kodwa ngicaphela livi lankulunkulu ukuthi lithini. Ngithatha livi. Livi lasho njalo. Niyabona na. Ufanele ubachaphele labo bantu labakholelwa ekukhulumeni ngetilimi ngoba loko kwakukwalolunye losuku. Abasilutho kuphela bodeveli nje. Lathini livi letibonakaliso lethu kuyobalandzela labakholwako. Kute kube sekupheleni kwemhlaba. Egameni lami bayokhipha emadimoni. Batokhuluma ngetilwimi letinsha. Bekantandla ethi kwalabagulako. Futhi batosinza. Kuthuma kwaJesu kwekugcina ebandleni lakhe. Kutama kwendani-ke emoya lwengcwele namuhla. Kujuba konke loko kungakholwa. Bayobeka tandla ethi kwalabagulako. Futhi bayosinza. Ngitama kubuyisa abantu evini elimsulwa. Lapho uNkulunkulu athi njengoba kwakunjalo Eden ngaphambi kokuthi isayensi yetenkolo yengedwe ulibuyisa ngendlela lebelingiyo e-Eden ngesikhathi umuntu ahamba naNkulunkulu. Uthi wathi uma sihlahla besingabuke kahle lapha wathi siphuleka futhi ube ngalapha. Umoya wawuvunguta wathi kuthula thula uthi thu uthi wema noma ngabe bekayini walawula tonke tilwane yonke into emhlabeni kwakukwakhe. BekaNkulunkulu ethi kwemhlaba Bekanemandla ekulawula kuye. Munye wehla avela ezulwini kuko konke kungcolisa. Uthi wafakaza ukuthi lelo kwakulicebo laNkulunkulu ngoba beke indvodzana yaNkulunkulu. Uthi wendani na? Wafa kude sibuye futhi sihlambe ngekulunga kwengadi yakhe. Uthi usimelele manje ekuseni. Haleluya. Manje kini nine lenithi kuliphutha kuthi nimelwe ngu-Adam njengesoni kuthiwani-ke ngekumelelwa. Sinensinziso nathi. Ungeke usati sinzisa njengoba bewungathatha emabhandi elibhutsi lakho uthi ugxumele enyetini ngawo. Ungeke usaphinze udalelwa esonweni ulimbuka kwekucala nje. Wonke wethu. Uthi besingeke sikhone kuthi sita ngekwethu. Uthi siyoke sisindiswe kanjani na? Munye utela kutosimelela. Jesu weta kutosimelela embi kwaNkulunkulu njengemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Uthi wathumela umoya loyingcwele wakhe manje. Uthi ufukamele eti kwalenzawo. Etama kusibuyisela ekutalweni. Kuthi sife kithi luqobo. Kuthi siphinde sitalwe futhi. Kuthi sibe ngamadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Kuthatha uNkulunkulu evini lakhe. Kukholwa livi laNkulunkulu. Manje uma sinekulahlwa ngekumelelwa, nathi futhi sinako kanjani ukulahla na? Ngenxa yokutalanisa, kutalanisa live netindlo taNkulunkulu. Sinako kanjalo-ke. Manje singesuka kanjani kuloko kutalanisa? Sisuke kuleyo ntfo yekutalanisa. Buyani emuva kuleli evini laNkulunkulu leli liciniso. Lonke livi lemuntu lingemanga. Loko uNkulunkulu lakushito kuliciniso. Hlala naloko ngco. Gukutala ubuyele emuva ngqo futhi kuloku. Kunendlela le ndiwe munye eme esihlaleni sebukhosi sankulunkulu manje ekuseni kuthi akumelele. Babe wakho namake bakumelele njenga Adam na Eva. Futhi kunjalo ngesikhathi utalwa even umshado longwele wamiselwa nkulunkulu ukuletha abantwana. Manje senibuyele emuva ngqo enzawaneni lefanako lowawukiyo ensimini yase Eden njenga Adam na Eva. Nine madodzana nemadodzakati ankulunkulu. Ubuyela ngqo etihlahleni letimbili, lesinye sato kwakusihlahla sekwati, nalesinye kwakusihlahla sekuphila. Manje niyafuna kuhamba ngendlela yesayensi yekupastelisa na? Bukani kuthi nifikephi, yini ihloboluni lwenyakanyaka umuntu lathi fake kulo ngalokupastelisa lokhu. Mhloboni yenyakanyaka lathi fake kuyo ngelwati lwakhe lucobo. Esikhundleni sekuthi nje kube ngumntana ngekuthi thoba futhi ethembele uNkulunkulu. Utama kuthatha iscience bese wehlukanisa iatom. Bukani kuthi nyakanyaka yini la kuyo khona manje. Nkulunkulu umvumela nje atibhubhise yena lucobo. Nguloko kuphela. Umuntu wathi bhubhisa yena lucobo ekuqaleni watehlukanisa naNkulunkulu. Enhlanganyelweni ngesihlahla sekwati. Washiya sihlahla sekuphila. Kuthi adle sihlahla sekwati. Suka kuleso sihlahla lesibhasikeliwe. Woda ngalapha esithelweni sasekuqaleni lesinekuphila kuso. Udle kuye. Jesu wathi mina ngisinkwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Ngoba bebenu badla imana ehlane. Ingakahlanganiswa nekukholwa. Niyabona. Badla imana ehlane. Kuthi bonke bafile. Kodwa mina ngisinkwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Loyo lodla lesinkwa lesi unekuphila lokuphakathi. Ngiyomvusa ngetinsuku tekugcina. Akayuze abhubhe unekuphila lokuphakathi. Azibuyele kulesihlahla manje ekuseni. Asikhweshe kuloko lokushiwo ngumuntu. Asikhweshe kuloko lamabandla lakushoko. Asibuyele emuva futhi sithathe iBhayibheli. Uthi sikholwe iBhayibheli. Sephute kakhulu manje ukuthi siphikisane niyabona na asisayophindze sibe netinhlangano letinkulu letivuswako ngingakufakazela lokho manje ngesikhathi seminyaka yelibandla singeke sibe nalomunye lovukako wetinhlangano umnyaka welibandla laseLaodicea uyoba ngemapentecostal latihlela wona lucobo kwehle njalo kwehle njalo kwehle njalo kanjalo kodwa angeke tsaba khona timvuselelo letinkulu letiqalako letishaya lelive leto letimbalwa nje letisele ebandleni titodonsa loko lokutongena ngoba ku liBhayibheli lithi iminyaka yelibandla iphelela esimeni lesisivuvu nje kunjalo ngakho ukuthi ofanele kufike ngaleyo ndlela manje kuko konke asisuke kuloku ukudalanisa loku asibuyele kuso sibili sithelo sasekuqaleni asibuyele enzaweni lapho uNkulunkulu asenda khona njengemadodzana nemadodzakati uNkulunkulu kuthi sethembele kuloko lokwashiwo uNkulunkulu futhi ungalithathi livi lalo wesifazane lokupastelisa niyabona ukuthi kwemvelo nekwakamoya kufanekiswa kanjani niyawubona umbono wami ubhalwe lapha kuthi wawuyini kuthi besifazane bayophiwa kanjani lungelo lokuvota na yini leyo nelesive lesi manje lalelani hayi nine besifazane labangemaKristu besifazane bangumgogodla wanoma ngusiphi sive wephula bumake futhi wephule sive lokucana nje kufanele ngekwemlando yini besifazane labangemaAmerica kwakuvamise ukuthi sasiya ngale eParis kuyothola emafashini manje iParis ida ngalapha kutothola ifashini yenhlamba yabo indlela lengicolile yokuphila itakithi kutothola emafashini kwendekene na devela uhlubu lebesifazane bethu bakhumula timphahla tabo umnyaka ngamunye bakhumula kakhudlwanyana bahula tinwele tabo lokukuthi uNkulunkulu uthi kuliphutha bagqoke letingubo leti letinzadlana liBhayibheli lelatisho kusinengiso embikwa uNkulunkulu ukuthi wesifazane agqoke sembatho lesiphathelene nowesilisa uthi manje ungeke washo ukuthi bangemadoda noma besifazane yini babhema bosikilidi lokupasteliwe kunjalo lokupasteliwe abathi ngisho nekuthi babesilisa noma besifazane kunjalo kulukhuni ngisho ukuthi usho ukuthi ngubuphi bulili labangibo ngekubabuka nekubalalela nje liqiniso lelo mngani angikusho lokho ngani besifazane labangemaKristu liphimbo lami liyathungeleta divele tinengi kodwa kupasteliwe leAmerica seyilahliwe uthi yendeni ngekwalombono ikhethe umuntu longakafanele angathi ukuthi kuyoke kuthatha isikhathi lesithe kangakanani kukukhipha kodwa iyoba khona ngalelinye ilanga isho kanje inkosi iyokwenda iseluhambeni lwayo loluyaphansi njengamanje ayisayophinze ibuye futhi seyihambile kunjalo bese ihambile kusukela nga-1956 ngesikhathi ilahla ngelicala futhi iyafulathela uNkulunkulu isuka emaaweni lamakhulu emvuselelo. Manje sekusikhathi ngiyacabanga ukuthi sivale kulesikhathi lesi sibe neline lalabakhulekelwako labagulako. Manje niyakhona ukuthi develop upastelise bantu divena niyakukholwa lokho impela niyakukholwa. Wacubanisa emabandla saze saba yibibhedesho lento engumuntu esikhundleni setingceku lethe saba Kristu. Ngiyabona ukuthi kungani ngilahla ngelicala futhi nginyakatisa futhi ngishaye ngemandla ami onke ngekumelana nento lengakalungi. Ngingayenda kanjani noma yini lenye libe lapha livi lisho njalo namoya lo engcwele. Ngena kulo ngithi Nkosi ngiyashumayela bagcoka nje ngendlela lefanako basasolo benda into lefanako nalebe bahlale bayenda qhubeka ulishumayele noma kunjalo qhubeka nje uhambe liphimbo lakho liyatheyishwa ngelusuku lekwahlulela abayuba nekuthi landulela-ke ngoba nilivile niyabona na kunjalo nilivile kukholwa kuthi angikuva nikuva loko libandla lelikushito na loko akuvakali kahle kuyevakala yini kuva livi lankulunkulu likubuyisela ekukholweni kunkulunkulu. Manje uma nida manje ekuseni sifuna kukhuleka futhi sifuna kukhuleka kuthi Nkulunkulu utoniyekela nibeke eceleni yonke into mhlawumbe lo mlayeto lomncane utosusa loko kucubanisa kini anibuyisele engcekwini lethobekile kuthi nenyuke bese nithi ngiyamkholwa Nkulunkulu. Nibahlala njalo bamangala ngitokusho loku kulaleleni uthi mnakethi uBranham inkonzo yakho ayicathaniswa akukho nzawo even ngekuba ngetulu kwemvelo kwayo. Emadoda lamakhulu bengingabitha emagama abo kube bekungesiko kwale teyifu babide mine ngite ngihambe nabo bathi inkonzo yakho nguyonanto kuphela leto sinzisa umhlaba. Kungani loko kungekho kulenye indzawo na? Buyelani evini Nkulunkulu angakhela kuphela eti kwaleso sisekelo. Ngakho ke uma nginelikhutha mbamba ngendlela lengiphaphathisa ngayo bantfu nangendlela lengikhuluma ngayo ngamoya longcwele netintfo lengitendako pho kungani Nkulunkulu akuhlonipha kuveta intfo lenjengako? Niyabona na kungani na angikusho loko ngesingami loko kungaba liphutha kodwa ngitama kusho ngoba ngime eqinisweni livi nelivi lodwa kukhuphuka nekwenta tintfo letinkulu netindzawo letinkulu loko akusho lutho kunkulunkulu lutho nhlobo kuhlala nalelo livi nankulunkulu asebenta kulelo livi acinisa lelo livi ahlala nalo sibonakaliso sankulunkulu lophilako emkhathini wethu. Nifuna kuba kanjalo na? Niyalifuna lonke live lihlandwe lisuka kini na? Oh he, nine bantwana labancane Nkulunkulu anibusise. Ngilindzele kucitsa liphakathi nani. Ngilindzele ukuthi ngibe ngale Eden lenkulu nani ngalelinye lilanga. Uthi uma ngifika lapho ngaba nembono kungesiko kathini nivile ngawo. Ngabuka lapho futhi ngabona bonke labo bantu lapho. Kwakunetigizi tabo futhi ngathi usho ukuthi utakimi. Yebo, bese ke sibuyela emuva nawe. Ngathi yebo ke ngabe wonke umshumayeli utodzingeka eme kanjalo. Yebo mnumzane. Wonke umfundisi uma enkonzweni yakhe nelibandla lakhe wathi yebo mnumzane le ngelosi beyikhuluma nami iyasho loko. Futhi ngathi khona-ke Pawula utodzingeka eme naye. Pawula utofanele eme nesitukulwane sakhe. Ngathi khona-ke ngiyathi ngikahle ngoba ngishumayele livi ngelivi into lefanako nalala yenda futhi ngesikhathi ngisho loko tigizi tamemeta kakhulu ngulapho la siphumule khona. Amen. Kulelo livi lelo livi akunanzaba kuthi kwakuyini lelo livi. Kungako ngiphothelela abantu wotani kungathi kutoba manje ekuseni labanye babo baphinze babhabhatiswa futhi Pawula wakwenda. Pawula wahlangana nebantu lebe bajabule kakhulu futhi bagcwaliswa ngebuhle bankulunkulu netintfo kumemeta nekudumisa Nkulunkulu nekuba nemhlangano nomkhulu. Wathi kodwa namemukela yini umoya longcwele kusukela nakholwa na? Tento 19 bathi asathi nekuthi ukhona umoya longcwele bathi siyibhaptisi nje ngalamanye amagama. Niyabona na umelusi wabo bekangumshumayeli loyibhaptisti kunjalo impela bekangummeli lophendukile ibhaptisti pri. Pawula wathi namemukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na? Bathi asathi nekuthi kukhona moya longcwele. Wathi pho nabhaphathiswa kanjani? Nabhaphathiselwa kukuphi? Ngayiphi indlela? Kanjani na? Ini sabhaphathiswa nguJohane. Loko ngeke kusasebenta. Wathi sabhaphathiswa nguJohane. Wathi Johane wabhaphathisela kuphela ekuphendukeni njengemanti lamaningi nje njengoba bewungawabeka ngaphansi kwawo. Niyabona ekuphendukeni hhayi kuthi kuthethelelwe tona ngoba umhlatshelo wawusengakabulawa. Wathi kuko kuphenduka athi nifanele nikholwe nguye lobekade ukudla noma ngisho nakuJesu Kristu. Futhi nabeva lokhu baphuma bayongena ngqo emantini futhi babhabhathiswa phinze egameni laJesu Kristu. Loko libhayibheli napawula kubasegalathiya 1:8 wathi uma ingelosi levela ezulwini manje lalelani loko lengikubuya lendlo lebhasteliwe suka kuyo. Uma ingelosi levela ezulwini ifika ishumayela noma ngiliphi lelinye livangeli kunaleli lenginifundzise lona. Pawula aphinza abhabhathisa abantu futhi akabe kini ngilocalekisiwe kungasaphathwa-ke umshumayeli noma umbhishobhi noma papa noma umpristu. Uma ingelosi lekhanyako yehla ivela ezulwini futhi yasho noma yini lephambene naloko lakushito ayibe ngilecalekisiwe. Sitokuma kanjani kuko bangani? Akusiko kuphela manje bewungabhabhathiswa egameni laJesu Kristu nenhlitiyo yakho ingcole kakhulu nje ngangoba ingakhona. Loko akukusinzisi, kodwa sinyathelo sinye salokungiko. Usinziswa ngekukholwa kwakho ngaJesu Kristu. Kunjalo, kodwa uma uthi kulenzawana lena futhi ubone lokhu, bese-ke uyakwenqaba bese ubuyela emuva. Le ndzaba lencane sengiyavala, ngike ngayicoca phambilini mhlawumbe lapha. Umfundisi wemasotsha wake wathi bambita ekhathi lapho umfobe kakade adutshule khona ngesibhamu semshini futhi bekafa. Wathi, ngabe ungumKristu? Wathi, nganginguye. Kwakuvamise kuba njalo. Wathi, wamshiyaphi Kristu? Wathi, angisakhumbuli. Wathi, kungcono ucabange ngoba emaphaphu akho agcwala ingadi. Wathi, kungcono usheshise ngoba ukhona ngqo ngale ekugcineni kwemaphaphu akho udutshuliwe. Wathi, ngiyakwazi lokho. Wathi, uyafa. Wathi, yebo. Wathi, kepha wake wamathi Kristu? Yebo. Wathi, manje cabanga kamatima impela ngoba awuna. Wathi, kapteni, unesikhathi nje lesincanyana manje. Cabanga. Wathi, cabanga kamatima manje. Wamshiya kuphi Kristu? Futhi lapho asazabalaza, atama kucabanga ngalokuconzile nje kumamatheka kwefika ebusweni bakhe. Wathi, ngiyakhumbula. Nguloko lofanele ukwende. Kumbula uma uta umelane neliciniso lankulunkulu. Utomshiya khona lapho. Nitomshiya khona lapho. Niyabona na. Futhi ngeke kunisite ngalutho kuhamba ngale ndlela ngoba nifanele nibuyele kuloku. Nisekuphambukeni ngaso sonke sikhathi. Angisho ukuthi anisuye umKristu, kodwa nisekuphambukeni. Beba ngema-Israyeli, kodwa bangakasinziswa bonke. Niyabona na. Kunjalo, niyabona na. Usekuphambukeni ngaso leso sikhathi. Buyela kuloko. Nalo mfundisi wemasotsha wathi, ngiyakhumbula. Wathi, cala kusukela lapho-ke. Ngulapho la ufanele uqale khona manje ekuseni, lapho uphumile khona emgceni. Wathi, manje sengiyalala-ke. Ngiyakhuleka ukuthi iNkosi igcine umphefumulo wami. Uma ngifanele ngife ngaphambi kokuthi ngiphaphame, ngiyakhuleka ukuthi iNkosi ithathe umphefumulo wami. Uthi wafa lapho ashiya khona Kristu bekasembhedzeni weluswane. Ungahle kube wamshiya empaphathisweni, ungahle kube wamshiya kumoya longcwele, ungahle kube umshiye kulenye inzawo noma ngikuphi lapho umshiye khona. Ungathathi lento yekupastelisa yelibandla. Kunamunye lokumelele manje ekuseni ngensinziso. Awudingi ukuthi ube soni, awudingi ukuthi ube nguloko. Ungiso uma ungiso. Unkulunkulu akakubeka icala ngokuba sona. Angeke akubambe. Ubophelelekile kusukela manje kuqhubeke. Kodwa utokubeka licala uma wala lokhu. Angeke akubeke licala ngoba mhlawumbe esikhathini esendlulile kuthi wawungakwadi kwehluka embhabhathisweni wemandi ngekwemukela umoya longcwele nemandla kaNkulunkulu. Angahle angakubeke licala ngalokho. Ungahle kube awuvanga ngaphambilini. Kodwa kusukela lapha kuqhubeke wathi kangcono. Buyela evini, buya kuNkulunkulu. Asikhuleke manje, futhi kucabange nje lapho sisakhuleka. Nkosi, ngikwathi ukuthi ngingilofako, futhi masinyane ngitohamba, tinsuku tami setiba dinengi manje. Masinyane ngitoba neminyaka lengemashumi lasihlanu nakubili kulo mhlaba. Nkosi, ngifuna kwethembeka, ngifuna kuba neliciniso. Kude kube sekupheleni emhlabeni jikelele letinengi tive letinengi bantu imibala tive babone tivumokholo letinengi kutsi batibona kutsi batihlanganisa kanjani nako konke kuphikisana kwabo lokuncane lokwehlukile netingcaki kanzi kuletwa tinzawo kunebantwana labanengi beliciniso emadoda lamanengi nebesifazane kuletwa tinzawo ngale kuleyo nsimu lebasteliwe lapho.
Loko
impela akufuni kuba lapho. Bacabanga ukuthi benda intsandwe yaNkulunkulu. Ngikhuleka kuwe babe manje ekuseni ukuthi ususe konke kungabatha kuleli cembu lami lelincane lapha namuhla. Futhi kulabo labatobe balalele emathepini ukuthi utosusa tonke letivumokholo letendiwe ngumuntu. NjengaJesu ngesikhathi efika kwekucala wabathola abafundisa tindvo ukuthi kwakungenjalo kusukela kwasekuqaleni. Kusukela ekuqaleni kanti futhi uNkulunkulu walenda laba msulwa futhi langabi nasici kodwa umuntu bekende wathatha livi laNkulunkulu futhi walenda langabi namsebenzi ngekufundisa sivumo kholo semuntu babe kunjalo namanje ekubuyeni lokusedvute kwaJesu futhi njengemvini nje uma umvini uveta ligala nalelo gala kwakuligala lePentecostal wagcwaliswa ngamoya longcwele netibonakaliso netimanga ditselo talanzela lelo gala uma lo mvini uke wathela lelinye ligala liyoba luhlobo lolufanako lweligala siyakwati lokho babe ngekwemvelo cobolwayo kodwa siyathi ukuthi ungafakela noma ngusiphi sithelo lesiphathelene naloko kulowo mvini futhi sitawuphila ngalomvini futhi siyathi ukuthi singathatha sihlahla somawolinji futhi simile titselo teluhlobo lomawolinji teluhlobo lolwehlukile lethi sikhombisa noma lethi siphohlongo singafaka emalamula kuso siyomila singene ngqo Ngoba sisithelo seluhlobo lwemawolinji siyomila li grapefruit naletinye letinengi nemathanjerini naletinye letinengi titselo teluhlobo lwemawolinji kodwa uma leso sihlahla siveta ligala laso luqobo futhi siyoba liwolinji inkosi siyoba njengoba lele kucala lalinjalo futhi sikhona ukuthi kutoba khona libandla kulethinsuku lethi tekugcina leli yokwemukela kokubili imvula yokucala neyamuva liyohlakateka emhlabeni wonke jikelele kulomnyaka waseLaodicea kutoba libandla lelibitelwe emuva ekukolweni kwasekuqaleni kuNkulunkulu kuyoba libandla lelitoba naJesu Kristu ahamba kulo Atibonakalisa yena lugqobo kumemetha kwenkosi kuyoba kulo uNkulunkulu ukuthi waqala kanjani umnyaka neminyaka nekuthi bawuthatha kanjani lo mvini base bawufakela ngale ekhathi lapho ukuthi ukhula ngalo ngaphansi kweligama lebuKristu kodwa ube uthela imfundiso lengazange seyifundiswe ekuqaleni oh uNkulunkulu kuthi sithisola kanjani ngaloko nkosi Asathi ukuthi sitokwenda njani. Kodwa manje ekuseni ngiyakhuleka ukuthi utokhipha etinhlitweni tethu noma yini lendiwe ngumuntu. Thatha futhi ulibeke etinhlitweni tethu Nkosi. Livi laNkulunkulu leliqiniso. Ngilungiselela ukukhulekela labagulako Nkosi. Ngingahamba kanjani ngehlele lapho ukuthi ngibe nekungabatha engcondweni yami. Ukuthi uNkulunkulu angeke awuphendule umkhuleko wami na. Kona ke babe. Ngingaba ngumzenzisi qobo lwami. Nkulunkulu, uma kukhona licashata linye lengabatha enhlitweni yami, ngitshethelele ngako manje Nkosi. Uma kukhona noma yini lengiyendile noma ngayisho lengakalungi, ngitshethelele. Ngivumele ngite kuloko lokuliqiniso. Uthi babe, ngiyathi ukuthi livi lakho liliqiniso. Ngitama kuhlala kulelo livi. Ngitalanisiwe Nkosi emuva ngaleya Nange kucubanisa titukulwane tami ngaze ngathi ukuthi umcondo wami ufakwe eluthakeni kodwa noko ngingabuka phansi lapha futhi ngibone livi ngiyathi ukuthi liliqiniso ngilangathelela kuba lapho Nkosi ngibambelele kuleso sisimiso semkhumbi ngaleya edwaleni iphepho ingijika etulu naphansi futhi tingitungeletise kodwa sisimiso sami siyabambelela sikuKristu nasevini lakhe ngikhola ukuthi livi lakho liliqiniso Ngisithe Nkosi ukuthi ngingancimphetisi ngisho nakulelodwa lichashata lalo kodwa ngichubeke neluthando lobuNkulunkulu imikhono yami itungelete bonke bantu yonke tive yonke imibala yonke tivumokholo onke mahlelo ubathonsela edwaleni siphe kona babe libisa bonke labagulako nalabahlaselekile buyisela emuva kufashion lenzala luhlobo lwabantu bemvuselelo namuhla babuyisele ePentecost yasekuqaleni Babuyisele esibusisweni babuyisele emuva njengePentecost leyawa nga AD 33 baphe tibusiso tePentecostal kwangathi emandla uNkulunkulu angangena ebandleni kwangathi kungaba khona tiphiwo tekuphilisa kwaNkulunkulu letiphiwa libandla kwangathi kungaba khona labakhuluma ngetilimi umhumusho wetilimi kwangathi kungaba khona tiphiwo tesiprofet nako konke kubonakaliswa lokwehlukile hayi kukholwa kwekutendisa noma kutama kukholwa Noma kukwembatha nje kwangathi kungaba ngenkosibili kwelucobo Kuta nilivi, livi la nkulunkulu, lendiwe latiwa, li profeta tinto letendeka lako. Wathi evini lakho, uma akhona emkhatsini wenu, lokuthi lotisho kuthi noma lofanele kuba nguye, umprofeti, futhi lakushoko, futhi uma kungafezeki, ningamlaleli. Kodwa uma kwendeka, khona-ke muveni lo mprofeti, ngoba ngikanye naye. Nkulunkulu, siphe lolo hlobo lwa profeti, siphe luhlobo sibili lolukhuluma ngetilimi, luhlobo sibili lolu nekuhumusha sibili. Siphe kona babe.
Heal the sick and the afflicted and make yourself known among us, for we asked it in Jesus' name. Amen.
Philisa labagulako nalabahlaselekile futhi utende wathiwe emkhatsini wethu ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen.
I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Manje nonke nini madodzana nkulunkulu asemethodist madodzana nkulunkulu asebaptist nonke nini madodzana nemadodzakati nkulunkulu asiphakamise tandla tethu futhi sivale emehlo ethu futhi sihlabeleleli kuye futhi simdumise. Niyamthanda na bonke labo labamthandzako bathi akadunyiswe Jesu. Ase sikusho futhi akadunyiswe Jesu. Oh ngikanjani? Ngesibhunu bathi praise the Lord. Yesesi, Yesesi bambita kanjalo. Praise Jesus. Dangi Jesus. Ngiyakubonga Jesu.
Oh my, what a day.
Oh, hey, lusuku lolunje pho. Yeah, Ngithumisa kanjani, kanjani pho. Kuthi siyibonga kanjani inkosi lenhle ngeyakho. Ngidumiseni nje yena. Ngulukuni, umlayezo losikako kanjalo. Ase sikhonde nje, luthando, bumnanzi bamoya emuva.
Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything.
Songe kanye kanye.
When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a first in power.
siphe ishuni lengiyo kuyo asilihlabele futhi anikuthandi lokho na caba ngani nje
precious blood of God's own son has saved and sanctified a wondrous people for his name and they are called his bride amen though you're neglected and despised one day the Lord will bring his chosen ones within the gate and that's worth everything
oh, yeah. When
we're inside the gates of pearl we'll learn a lot of things we'll have a heart that's made of gold perhaps a thousand strings oh, we'll sing and shout
Asi chawulane sisahlabela lelo. Manje asiphakamisele ikhanda lethu kuye. Angiyuze ngumshiye ngoba ungimelele. Amen. Ungumsindisi wami. Futhi ngenxa yokuthi wangifela, angikafaneleki kodwa ngoba wangithanda njengewakhe lucobo. Uba ngimi kude mina ngibe nguye. Uba zone futhi wathatha tono tami kude ngibe indodana yaNkulunkulu.
Oh, how I love you.
Nkosi Jesu ngikhulekela ukuthi utomphilisa lothathe uthi umsindise Nkosi ngenkhatimulo yakho egameni la Jesu.
The
Aga kwenye ni lao maculo, la matala, ende lo kutite kwena. Nia kumbula, umden lo likalati lo mngane. Wao pamise, kwenye uwela la hapa. Indro san, mngayo, indro mbatanyana. Manje nje, agu, angwati kulisabe la goto angdotama. Ngiva moya lo ingwele gimi. Amen. Utsite.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race. Gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
Oh,
what precious love that Father had for Adam's fallen race. Gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
Ngiyakuthanda lokho, anikuthandi na? Akukho yini lokuthite ngako. Manje leyo milayeto imathima futhi icinile, futhi iyajuba. Ngulokho livi laNkulunkulu lelingiko. Likhalipha kunenkemba lesika ngenhlangothi totu imbili. Kodwa uma sekuphelile konke, niyabona moya lwengcwele lomkhulu ahlethi lapha kulesakhiwo nzawana thite agathile. Dingelosi, oh, konake, emva kokuba sekuphelile konke, timbone asabalalise umkhono wakhe. Netibusiso ticala kwehla. Siphakamisela imikhono yethu kuye futhi simthumise ngobumnanzi bamoya lwengcwele. Ngabe akwendi lokuthite kuwe na? Kuyakuhlanda nje ngokunika ukucala lokusha kukubuyisele emuva evini. Bangaki lokulako manje uthi ngiyeta kutophiliswa manje ekuseni. Leli li-awa lekuphiliswa kwami. Sekucala sesibili, sesithathu, sesine, sesihlanu. Cishe siphohlongo noma lishumi labo. Kulungile. Angathi noma abantwana bami labancane lapha bangangendela lokuthite. Ningakwenza lokho na? Angathi noma nonke beningeke yini nivele nite ngo ngemuva lapha sikhashanyana manje. Ngito nicela nonke ukuthi nehle ngo. Langa se-altari sisakhuleka. Sisa solo sihlabela. Akuthi labo labatoxotshwa futhi bakhulekelwe. Nakethu nevili water. Uthi sitobakhulekela. Bese-ke siba nempapatiso wemandi. Bese-ke siyaphuma ngalokhu semthethweni. Cishe kule mibili noma le mithathu. Cishe imizuzu lelishumi. Nayi minengi. Ngiyacabanga. Kulungile.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race. His only son to suffer and redeem us by his grace.
Uma noma ngibani athi ukuthi lo mndeni omncane lo likhalathi ukuphi, ngifisa kwangathi bangeta futhi bahlabele lelo futhi, bentele mina, ngale sikhathi semvuselelo. Kwakusendasi eBroadway lapho, zawana thite. Ngiyakhohlwa ukuthi ligama labo lalingubani, indvodza nemkayo, intombatana lencane. Beba naloko kuma lokuncane kulo, neyathi njengoba nenta loko.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race.
Hallelujah.
Gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
Ngiyabona ukuthi kuyini na, sive sa-Adam sasesiwile, sitalaniswa, wehle njalo, wehla njalo ngelilayini, ngiloku ufanele, kungakholwa kwakamoya evini laNkulunkulu. Ekulalaneni, kuto tonke tinhlobo temanyala, kwehlele engxenyeni lephansi kunato tonke. Kuthi, oh, luthando loluligugu kanje pho, babe, lalunikelela sive lesiwile sa-Adam, lalunikelela indvodzana yakhe lekuphela kwayo ukuthi ihlupheke. Wehlela kuloku phansi kunako konke lokwakukhona, kuthi wasihlenga sibiyele evini lakhe, wasihlenga ngemusa wakhe. Kuthi manje ekuseni, sime ngemusa wakhe, sithi sibantwana bakhe, sinelilungelo kulesi busiso lesi. Jesu Kristu wafa, kuniphilisa nonke, kunjalo. Wakwethembisa futhi lapha siyathi ukuthi lelo liqiniso. Bangakhe ngini labatiko ukuthi kuliqiniso na? Ngakho ke impahla yakho ingeyakho, ingeyakho. Kona ke inye kuphela into lenga nivimbela ukuthi nikuthole. Loyo ngu satane atama kukuchela emanga latala nisiwe. Wathi uNkulunkulu na, yali nyatwa ngenxa yephambe kwethu. Ngemivimba yayo siphilisiwe thina. Niyakukholwa lokho ukuthi kulivi laNkulunkulu na, manje ningavumeli isathane anitshele lutho lolunye. Livi laNkulunkulu lathambani niye even lonke, uthi nishumayele livangele kuko konke lokudaliwe. Kude kube kuphi na, wonke umhlaba alikaze lifinyelele kude kube ngumanje. Wonke umhlaba kwakukuthatha sikhathi lesingakanani lokhu na, kude kube sekupheleni kwemhlaba. Yini, hambani niye even lonke nishumayele livangeli. Bukani mina nginani sonke sikhathi, kude kube sekupheleni kwemhlaba. Lethi bonakaliso lethu kuyobalandzela labakholwako. Ligama lami bayokhipha emadimoni, bakhulume ngetilimi letinsha. Uma batophatha inyoka noma banathe lokubulalako, akunawo balimata. Uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza. Lelo livi manje lala phansi kuloku. Yonke imigomo yaNkulunkulu ibekwe khona lapho kuko. Bese ke uta kuleyo nzawana futhi uthi, "Nkulunkulu, ngiphendukile, ngibhapathiswe egameni laJesu Kristu. Ngiyiqonzile ingadi, ngiyiqonzile indvodzana yaNkulunkulu. Ngiyakuconza babe wami. Ungibusisile ngamoya loyingcwele. Manje Sathane utama kungihlupha futhi angigulise. Ngida ngesibinzi. Amen. Akusekho kulahlwa. Ngiligcinile livi lakho. Ngihleli lapha njengaHezekiya. Ngesikhathi inkosi ithi, tshela Isaya, yani endasi futhi umtshele, ungeke uvuke kulowo mbhethe, utakufa. Wathi inkosi, ngihambile embi kwakho ngenhlitiyo lephelele. Ngidzinga iminyaka lelishumi nesihlanu lemithe. Inkosi yatshela umprofeti, buyela emuva futhi umtshele ukuthi ngidlile, utophila. Kunjalo, kuguqula tintho. Nguleyo ndlela lofanele ude ngayo. Akusekho kulahlwa. Uma kukhona kulahlwa, uvele nje uhulwa nemoya nje. Ufanele ute lapho uhlandeke khona futhi ungenasici. Ngiyakukholwa, ngime lapha. Nkosi, ngiyakukholwa. Uma usone futhi awumati uNkulunkulu, tshela uNkulunkulu khona lapha. Nkosi, ngifuna kuphiliswa, ngifuna kukukhonda. Kodwa ngiyakunika manje inhlitiyo yami. Ngilapha ngisebentise njengemprofeti ethempelini. Wathi, ngilapha, thuma mina Nkosi. Nale ngelosi yathatha lilahle lemlilo. Manje sisebandleni emasimini ekuvangela, sisebentisa lolunye luhlobo lwenkonzo. Ekhathi lapha libhayibheli lakusho kwelibandla, uma akhona logulako emkhathini wenu, ababite emalunga elibandla futhi abagcobe ngemafutha futhi abakhulekele. Umkhuleko wekukholwa usinzisa labagulako. Niyakwati lokho, Jakobe 5:14. Umnakethu nevili lapha, umelusi wethu lolungile, lothunyelwe nguNkulunkulu. Indvodza ligcwaliswe ngamoya longcwele. Bangakhi lochaphele umnakethu nevili acanga. Nikuchaphelile na? Wamuva aprofetha ngelisonto lelendlulile kwekucala. Ngubani lobekangake acabange ukuthi umshumayeli wasemethodist bekangema kanjalo na? Kodwa ngesikhathi umoya longcwele efika ethi kwakhe, kukhona lokwenteka, niyabona na? Yebo, bangena kuko ngco. Ngalokutentekelako nje, niyabona na, ubuyela ngqo ekutalaneni lokufanele. Khona-ke ufanele uchubekele embili. Ubeka kuphila eluhlavini lwembila bese ukubeka esimeni esifanele. Kutokhula, kuyekele kanjalo nje, kutokhula. Kungaleyo ndlela ngelibandla, uma ungake uze ubuyele entweni lefanele, hlala lapho nje, chubeka uhambe. Kukhanya kwelilanga lokungiko nemandi, netimvumiso, nabo haleluya, nemaculo netintro. Kutoletha lokhu, kutokuletha kuchubeke ngqo endzaweni lapho ungafinyelela khona futhi uthole tonke tintho tingenteka kulabo labakholwako. Manje uma akugcoba ngemafutha, ngitonibeka tandla. Manje kucala ngitonikhulekela nonke uthi ngifuna nini elayinini ukuthi nibeke tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye. Manje bekani nje tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye. Ngikwentelani lokho na? Manje iBhayibheli alizange lithi uma umnakethu uBranham abeka tandla takhe ethi kwakhe, wathi lethi bonakaliso lethi kuyobalandzela labo labakholwako. Uma babeka tandla tabo, ngabe kunjalo na? Babeka tandla tabo. Tandla takho siyafana nje njenganoma ngutiphi tandla. Niyabona na? Empeleni tandlata uNkulunkulu lethi mgcoka. Uthi ngako uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza. Manje netandla tenu tithethi kwalomunye nalomunye. Asikhothamise tinhloko tethu. Ngifuna nonke bandla ngephandle lapho nikhulekele laba. Babe wethu losezulwini, siletha kuwe le layini lelikhulu lebantu labagulako. Nkulunkulu, cabanga nje labaningi balaba ekhathi lapha. Ngiyethemba ukuthi bonke babantwana bakho. batelwe ngamoya bagezwe engathini bagcwaliswa ngamoya longcwele balungele kubuya na Sathane angeke khone kufika kubo ngaleyo ndlela kubenta bone angeke efike kubo kubenta bangabade livi lakho kuliphutha futhi baqhubeka futhi balandzele njengasencwadini nje kodwa ke utama kuta ahlukubete umtimba wabo ngoba uyathi ukuthi umtimba wabo solo usoni kodwa umphefumulo wabo usinzisiwe umtimba wabo utofanele ubuyele emhlabeni kodwa umphefumulo wabo uya kuNkulunkulu ngakho utama kuhlupha leyo ngcenye langakhona kodwa ngijabula kakhulu ukuthi ufake insinziso yalowo mtimba futhi lesi sibambiso sekuvuka kwethu kuphiliswa kwemitimba yethu futhi Nkosi erekhodini namuhla tigitsi temiphefumulo tigitsi temitimba lephilisiwe ngakho siyathi ukuthi uNkulunkulu futhi manje babeka tandla tabo etikwa lomunye nalomunye babuke Nkosi lomunye ukhathalele lomunye lomunye ufuna kwati kungakhathaleki ukuthi waliphi lisonto kuhlanganyela kuni labanako bambala muni noma sivumo kholosini laba loko akaphathelani nako Nkosi babantwana bakho labanye babo bayimethodist labanye basebaptist labanye basepresbyterian mhlawumbe ikatholika letside angathi labanye bayipentecostal kodwa awubathi ngalelo gama ubathi njengebakho bathengwe ngengadi futhi beme lapha bakholwa livi futhi bayeda ngesibindi futhi ngiyabanxusela njengenceku yakho uNkulunkulu kwangathi kungethe kwabakhona ngisho namunye umuntu lobuthakathaka kule sakhiwo uma le nkonzo seyiphelile kwangathi bona bonke bangaphiliswa njengoba lilunga lakho leligcotshiwe liya ngembili libeka lawo mafutha lamancane lageleta ebuntini labo lafanekisa emafutha ngumoya libeka loko lapho kwenta abantu bathi ukuthi lamafutha emncuma lwangakabhikwa nalutho abekwe enhloko yabo ngekufana namoya loyingcwele eda bese ke uma ngibeka tanda ethi kwabo hlobo lwami kwangathi bangaya esithubeni sabo bajabule kakhulu bathokoda umsebenzi lophelele sekuphelile konke sebaphilisiwe baya ekhaya ukuthi basinze siphe kona Nkosi nekumemeta netimvumiso titovuka kulo lonke leli dolobha etinzaweni letehlukene lapho labantu laba batoya khona uyathi ngake ngaba nenkhathathwe yesisu kodwa sesihambile ngake ngaba nalokuthithe thithe tifo letithithe kodwa sesihambile ngisanza kuva lo mlayeto ngaloko kusa ukutalanisela kubuyela emuva evini futhi ngibuyela evini futhi ngiyalikholwa livi futhi manje sengisinzile siphe kona babe ngibanikela kuwe egameni la Jesu Kristu manje tinhloko tethu tikhotheme ngifuna lilunga ukuthi liye ngembili akuthi iTeddy uma uthanda labanye benu bahlabela kholwa kuphela njengoba nje ningakona manje futhi akuthi labo lowendlulile baconze ngqo esithulweni sabo lapho sisabagcoba futhi sibakhulekela egamenda Jesu Kristu manje ngi Babe ezulwini njengoba ngibeka tandla tami ethi kwalowesifazane ngalamafutha ekugcoba asolo akuye